The message, The Perfection, was delivered on Good Friday evening, April 19, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Utenga wa Ungwiro unaperekedwa muchingerezi pa Good Friday usiku, April 19, 1957, ku Branham Tabernacle mu Jeffersonville, Indiana, USA.
Worship together with you. And now, just before the message, I have my good friend here on the platform tonight, Dr. Lee Vail, First Baptist Church at Lima, Ohio, who was one of my sponsors at the Lima meeting.
Ndipo kudzakhala pano ndi kudzapembedza limodzi ndi inu. Ndipo tsopano basi uthenga usanati ine ndili naye mzanga wabwino pano pa nsanja usiku uno, Dr. Lee Vail, ochokera ku First Baptist Church ku Lima, Ohio, yemwe anali mmodzi wa othandizira wanga wa msonkhano wa ku Lima.
I asked him coming down tonight if he would just say a word to the congregation, maybe pertaining to the Lima meeting for the next moment or two, and I'm glad to, happy to introduce to you tonight Dr. Lee Vail, another Baptist that's got the Holy Ghost.
Ine ndinamfunsa iye akubwera kuno usiku uno ngati iye angadzanene mau chabe kwa osonkhana mwina mwake wokhudzana ndi msonkhano wa ku Lima kwa mphindi yotsatira kapena ziwiri. Ndipo ndine woyamikira wokondwera kukuonetsani inu usiku uno, Dr. Lee Vail, Watch Baptist wina amene ali ndi mzimu woyera.
Amen. God bless you, brother.
Thank you.
That was all pretty strong for a Baptist pastor, wasn't it? Well, we're very happy to have Brother Vail with us, and certainly the doors are open for him to come back and visit us at any time he can.
Amen. Mulungu akudalitseni inu, Mbale Vail nanunso. Zimenezo zinali zonse zamphamvu kwa mbusa wa Baptist, sichoncho izo. Chabwino. Ndife okondwa kwambiri kukhala ndi Mbale Vail limodzi nafe. Ndipo ndithudi makomo ndi otseguka kuti iye adzabwerenso ndi kudzatichezera ife pa nthawi iliyonse imene iye angathe.
And now, tonight, tomorrow night is the entombment of the Lord Jesus. Sunday morning is the 6 o'clock sunrise service, and I believe the brother has announced the further part of the service. Now let us pray just a moment.
Ndipo tsopano usiku uno, mawa usiku, tidzakhala ndi kuyikidwa m'manda kwa Ambuye Yesu. La Mulungu mmawa, tidzakhala ndi msonkhano wa 6 koloko wakutuluka kwa dzuwa. Ndipo ine ndikukhulupirira mbaleyo walengeza gawo lopitiliza la msonkhanowu. Tsopano, tiye tipemphere mphindi chabe.
Blessed Lord, thy word is truth.
Amen.
And we're thankful for men who handle it fearless as they give it out to the people.
Ambuye odala, mau anu alichoonadi. Ndipo ife tilothokoza chifukwa cha munthu yemwe amawagwira iwo mopanda mantha, pamene iwo akuapereka iwo kwa anthu.
And as we open up the Bible tonight or turn back its pages, may the blessed Holy Ghost come and open the word of understanding to us. Through Jesus Christ we ask it. Amen.
Ndipo pamene ife tikutsegula Bible usiku uno, kapena kusanthula masamba ake, mulole mzimu woyera wodala ubwere ndipo udzatsegule mawu akumvetsa kwa ife. Kudzera mwa Yesu Kristu ife tikupempha izi. Amen.
This great night that we are celebrating of the crucifixion of our blessed Lord, I wish to read tonight from His own precious lips the words that He has had written in His book.
Usiku wopambana uno, mene ife tikukondwelera wakupachikidwa kwa Ambuye wathu odala. Ine ndikufuna kuti ndiwelenge usiku uno kuchokera ku milomo yake yomwe yofunika. mawu amene iye wakhalali nawo atalembedwa mu buku lake.
In St. Matthew's, the 4th chapter, we and the 47th and 48th verse, we read this.
Mu Mateyu oyera, mutu wa 4, ife ndi ndime ya 47 ndi 48, ife tikuwelenga izi.
And if you salute your brethren only, what do you more than others? Do not even the publicans so? But be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.
Ndipo ngati inu mulankhula ndi abale anu okha, mwachita chiyani inu choposa ena? Kodi angakhale anthu akunja sachita chomwecho? Koma chifukwa chake mukhale angwiro, ngakhale monga Atate anu akumwamba ali angwiro.
And tonight we gave out that we were going to speak on the subject of perfection.
Ndipo usiku uno ife tinaupereka kuti tiyankhule pa phunziro la ungwiro.
Now we that seems like a very strange text to take for the night of the crucifixion of our Lord.
Tsopano ife umenewo ukuoneka ngati mutu wachilendo kwambiri kuti tiutenge kwa usiku wa kupachikidwa kwa Ambuye wathu.
But today perhaps you've been listening to the radio and heard the different messages and the messengers how they presented that great awful day when our Lord died for the sins of the world.
Koma lero mwina mwake inu mwakhala mukumvetsera pa wayiresi ndipo mwamva mauthenga osiyana-siyana ndi atumiki momwe iwo analiperekera tsiku loopsa lalikulu lija pamene Ambuye wathu anafera machimo a dziko lapansi.
So I have chosen tonight to go around a different way to get to it, so it would be a little different and might refreshing you a little. May the blessed Holy Spirit inspire the word now as we take the effort to bring it.
Chotelo ine ndasankha usiku uno kuti ndipite mozungulira mwanjira yosiyana kuti ndifike pa izo kuti izo zikhoza kukhala zosiyaniranapo pang'ono ndipo zikhoza kukutsitsimutsani pang'ono ndipo mulole mzimu woyera odala uwadzoze mawu tsopano pamene ife tikutenga kuyesetsa kuti tiwabweretse iwo.
God requires perfection. We want to bear that in mind, that there's nothing just part way can go in the presence of God. It must be perfect. Our worship, everything.
Mulungu amafuna ungwiro. Ife tikufuna tizisunge izo malingaliro mwathu kuti palibe chilichonse chatheka chimene chingathe kukafika mukukhalapo kwa Mulungu, icho chiyenera kukhala changwiro kupembedza kwathu chilichonse.
In the Garden of Eden, God had Adam and Eve in the garden, and they sinned and transgressed the laws of God by sinning, disobedience.
Tsopano munda wa Edeni, Mulungu anali ndi Adamu ndi Eva munda. Ndipo iwo anachimwa, ndipo analakwira malamulo a Mulungu. Pochimwa, kusamvera.
And when transgression comes, disobedience is the transgression of the law.
Ndipo pamene kulakwa kubwera, kusamvera, ndi kulakwira kwa lamulo.
And the law of God, Him being holy, just unadulterated holy, therefore no spot of unholiness can ever stand in His presence.
Ndipo lamulo la Mulungu, iye pokhala woyera, basi woyera mosayipitsidwa. Chotero, palibe banga lachidetso lingayime konse mukukhalapo kwake.
So if sin came in the world by transgression, then sin must be dealt with before the sinner can ever stand in the presence of God.
Kotero ngati tchimo linabwera mu dziko mwakulakwa, ndiye tchimolo ayenera kuthana nalo wotchimwayo asanadzayime konse mukukhalapo kwa Mulungu.
Now, if there is no law, then there is no justice. But law requires, or justice requires a law. And the law, when it is recalled on, it projects justice.
Tsopano ngati palibepo lamulo, ndiye kuti palibenso chilungamo. Koma lamulo linkafuna, kapena chilungamo, chinkafuna lamulo. Ndipo lamulo, pamene ilo, ilo liitanidwa, ilo limatulutsa chilungamo.
Now by the law, no flesh is saved. Now the law cannot save us. The law was just the thing that put us in jail. But it has no redeeming power.
Tsopano mwalamulo, palibe mnofu ungapulumutsidwe. Tsopano lamulo silingate kutipulumutsa ife. Lamulo linangokhala chinthu chimene chinatika ife mundende. Koma ilo lilibe mphamvu yombolera.
The law only showed us that we were sinners and condemned us. That's what law is to do. It's to bring condemnation. Or to show you where your mistake is. So the law in itself could not save. It could only prosecute.
Lamulo linkango tisonyeza ife kuti tinali ochimwa. Ndipo limatitsutsa ife. Ndicho chimene lamulo limachita. Ndikubweletsa chitsutso. Kapena kukusonyezani inu pamene pali kulakwitsa kwanu. Kotero lamulo palokha. Silikanatha kupulumutsa. Ilo limangotha kutiimba mlandu.
And God being holy and just, he had to have a prosecution. He had to prosecute the sinner because he had overstepped the boundaries of grace and had become a law-breaking citizen. Then he must be dealt with.
Ndipo Mulungu pokhala woyera ndi walungama. Iye ankayenera kukhala ndi kuimba mlandu. Iye ankayenera kuti amwimbe mlandu wochimwayo chifukwa iye anali atalumpha malire achisomo. Ndipo anali atakhala mzika yakuswa lamulo. Ndiye iye ayenera kulangidwa.
And every law has a penalty. For the penalty of transgressing God's law is death.
Ndipo lamulo lililonse limakhala nacho chilango. Pakuti chilango cha kulakwira lamulo la Mulungu ndi imfa.
And it had to project death to the human race. And all of the human race is under the penalty of this law.
Ndipo ilo linkayenera kupereka imfa kwa mtundu wa anthu. Ndipo mtundu onse wa anthu uli pansi pa chilango cha lamulo ili.
Now, when Adam and Eve had sinned, there was no way, no other remedy that they could ever stand in the presence of God again except this sin be dealt with.
Tsopano, pamene Adamu ndi Eva anachimwa, apo panalibe njira, panalibe yankho lina kuti iwo akanatha konse kuima mukukhalapo kwa Mulungu kenanso. Pokhapokhapo ngati tchimo ili atathana nalo.
And no man can commit a sin of any type, no matter how little or how big, that individual sin has to be dealt with before the one who committed it can ever stand in the presence of the Holy God.
Ndipo palibe munthu amene angachite tchimo la mtundu uliwonse zilibe kanthu kuti ndilali ng'ono chotani kapena lalikulu chotani. Chimo limenelo palokha liyenera kuthetsedwa zisanafike pakuti amene analichitayo akaime konse mukukhalapo kwa Mulungu woyera.
So therefore, when Adam and Eve had sinned and had transgressed the law, they were subjects of death. And the law had to be executed. Therefore, it put all the human race under the penalty of death.
Chotero pamenepo, pamene Adamu ndi Eva anachimwa, ndipo anali atalakwira lamulo, iwo anali pansi pa imfa, ndipo lamulo linkaenera kuti ligwire ntchito. Chotero ilo linayika mtundu wonse wa anthu pansi pa chilango cha imfa.
Now if we can only settle down for a few moments now in our thinking and look at this great picture and remember that every person here is included in this.
Tsopano ngati ife titakwanitsa kukhazikika kwa mphindi pang'ono tsopano mukuganiza kwathu ndi kuyang'ana pa chithunzi chachikulu ichi ndi kukumbukira kuti munthu aliyense pano akuphatikizidwa nawo mu zimenezi.
Every man and woman, child is included in the penalty of death by the transgression of the head of the human race, Adam. By his transgression, every one of us fell victim to sin.
Mwamuna ndi mkazi aliyense, mwana, akuphatikizidwa nawo mu chilango cha imfa, pamene analakwa mkulu wa mtundu wa anthu, Adamu, pamene iye anachimwa. Wina aliyense wa ife tinakhala kapolo wa tchimo.
And sin must be dealt with. And so God in his great infancy and his great love, the law was to separate the sinner from his maker.
Ndipo tchimo ayenera kuthana nalo, ndipo chotero Mulungu mukupanda malire kwake kwa kukulu ndi chikondi chake chachikulu lamulo linali lakuti limulekanitse wochimwa kuchoka kwa womupanga wake.
Then he become annihilated and totally annihilated. There would be no way for him to ever come back unless that sin was dealt with.
Kenako iye nkudzathetsedwa, ndipo kuthetsedwa kwa thunthu, apo sipakanadzakhala konse njira yoti iye abwelere nkomwe pokhapokhapo tchimo limenelo atathana nalo.
And it would be very easy then to believe in a total annihilation of the sinner at the end, for he is completely forever separated from the presence of God.
Ndipo zikanakhala zophweka kwambiri pamenepo kukhulupirira mukuthetsedwa kwa thunthu kwa ochimwa pamapeto, pakuti iye walekanitsidwa kwa thunthu kwa nthawi zonse kuchoka mukukhalapo kwa Mulungu.
Now notice this sin and how God being just, and he could do nothing else but be just, for he is the resource of all justice. Then there would be nothing else for him to do but to place the penalty for this transgression.
Tsopano zindikirani tchimo ili. Ndipo momwe Mulungu pokhala olungama, ndipo iye sakanachita kanthu kalikonse koma kungokhala olungama, pakuti iye ndi gwero la chilungamo chonse. Ndiye sipakanakhala chilichonse choti iye achite koma kuyika chilango chakulakwa uku.
And the penalty was death. For he said, the day you eat thereof, that day thou shalt surely die.
Ndipo chilangocho chinali imfa, pakuti iye anati, tsiku limene iwe udzadya zimenezo, tsiku limenelo iwe udzafa ndithu.
Now it's a dark picture we have here. But then if we go back just a little further and find out the very attributes of God, the Bible plainly tells us that God is love. But yet being love, he has to be just.
Tsopano ndi chithunzi chakuda chimene ife tili nacho apa. Komano ngati ife titangobwelera mbuyo pang'ono ndi kukafufuza zikhumbo zenizeni za Mulungu. Baibulo limatiuza mwachimvekere ife kuti Mulungu ndi chikondi. Komabe pokhala chikondi, iye ayenera kukhala wolungama.
So love does not mean just the thing that can be petted and played with. Love is the justice of God.
Chotero chikondi sichimatanthauza basi chinthu chimene chitha kunyengereledwa ndi kuseweretsedwa. Chikondi ndicho chilungamo cha Mulungu.
Now, when God seen that his children had transgressed his law and that they must die the death, then sovereign love stepped in to make a way.
Tsopano, pamene Mulungu anaona kuti ana ake anali atachimwira lamulo lake, ndipo kuti iwo ankayenera kufa imfa, pamenepo chikondi cha pachokha chinalowererapo kuti chikapange njira.
For God seen that these children was to be absolutely, totally annihilated from his presence. There was nothing else to be done. For they had transgressed his law, and the penalty of his law was death.
Pakuti Mulungu anaona kuti anawa anali woti mwantheladi athetsedwe kwathunthu kuchoka pamaso pake. Panalibe chilichonse chimene chikanachitidwa, pakuti iwo anali atachimwira lamulo lake, ndipo chilango cha lamulo lake chinali imfa.
And then love of God went out for his subjects, and when divine love is projected, sovereign grace produces the object of the love.
Ndiyeno chikondi cha Mulungu chinatuluka kutsatira anthu ake. Ndipo pamene chikondi cha Mulungu chiperekedwa, chisomo chochita mwachokha chimapereka chinthu cha chikondi.
And God by foreknowledge, when he loved his race so well, yet with the penalty, he caused the substitutionary death to take place in the Garden of Eden.
Ndipo Mulungu mwakudziwiratu, pamene iye anaukonda mtundu wake mwabwino kwambiri, komabe anali ndi chilango, iye anapangitsa imfa yoloweza m'malo kuti ikachitike m'munda wa Edeni.
That was, he substituted an innocent creature, a little lamb that knowed no sin.
Izo zinali kuti iye analoweza m'malo cholengedwa chosalakwa, mwana wankhosa wang'ono amene sankadziwa tchimo.
And it went for a substitute to work and to die in the stead of the guilty sinner. And it was a lamb slain to hold the life of his subjects.
Ndipo izo zinapita kwa choloweza m'malo kuti chikagwire ntchito ndi kukafa m'malo mwa wochimwa wolakwayo. Ndipo anali mwana wankhosa wophedwa kuti akagwirizize moyo wa nzika zake.
All through the Old Testament, they offered the blood of lambs and goats, sheep, bulls and heifers, a substitutionary death.
Kudutsa muchipangano chakale chonse, iwo ankapeleka magazi a ana ankhosa, ndi mbuzi, nkhosa, ng'ombe ndi ana ng'ombe, imfa yoloweza m'malo.
But all in the great economy of God, there was back in his mind the real object coming, which would be them were shadows of the real object that was to come.
Koma zonsezo muchuma cha chikulu cha Mulungu kumbuyo kwa malingaliro ake kunali kuli chinthu cheni chenicho chikubwera chimene chikanadzakhala izo zinali mitunzi ya chinthu cheni chenicho chimene chinali choti chikubwera.
And the real object was to come was his only begotten son. All the lambs that died was only a shadow.
Ndipo chinthu cheni cheni chinali choti chikubwera chinali mwana wake khayo kondedwa. Ana nkhosa onse amene anafa anali mthunzi chabe.
And a shadow is only the negative side of an object. And they only spoke of Calvary coming.
Ndipo mthunzi umangokhala mbali yotsukidwa ya chinthucho. Ndipo iwo ankangoyankhula za Calvary kuti akubwera.
Now, for a picture of this, let's turn in our Bibles to the book of Hebrews and pick up here what Paul, the great apostle, speaking, trying to separate these things for us. In the 10th chapter of the book of Hebrews, we read this.
Sopano kuti tikhale ndi chithunzi cha izi, tiye titembenuze mu mabaibulo athu ku buku la Ahebri. Ndipo titenge apa zimene Paulo, mtumwi wamkulu uja akuyankhula, akuyesera kuti atilekanitsire ife zinthu izi. Mu mutu wa 10 wa buku la Ahebri, ife tikuwerenga izi.
And I just love the word. Amen. The word is the truth.
Amen.
And I like to read it before my congregation because I know that in the judgment I'll stand with them. Amen. Now I've got to give an account.
Ndipo ine ndimango akonda mau. Mau alichonadi. Ndipo ine ndimakonda kuwerenga iwo pamaso pa gulu langa. Chifukwa ine ndikudziwa kuti muchiweluzo ine ndidzayima nawo iwo. Ndipo ine ndidzayenera kuti ndidzayankhire.
So if I bring it from the word, then I'll not be guilty because it's the word and God's responsible for his word.
Chotero ngati ine ndizibweretsa izo kuchokera ku mawu, ndiye ine sindidzakhala olakwa. Chifukwa iwo ndi mawu, ndipo Mulungu amakhala ndi choyankhira pa mawu ake.
We see so much today of evangelists and so forth building up around personalities. Oh, it's a disgraceful thing.
Ife tikumaona zochuluka kwambiri lero za avangeli ndi ena otero kumangirizira pa anthu. Oh, ndi chinthu cha manyazi.
And we find out in going into churches. We go into church and you find a certain pastor. He's got some little peculiar act about him. Some little emotion. If you don't notice, the entire congregation will take that spirit.
Ndipo ife timapeza tikapita machalichi. Ife tikalowa muchalichi. Ndipo iwo umapeza mbusa wina wake ali ndi kachitidwe kena kachilendo pa iye, kutengeka kwina pang'ono. Ngati iwe susamala, gulu lonselo litengera mzimu umenewo.
If he's just a little emotional or jerks his head or some little odd thing, well, the whole church will take on to that.
Ngati iye akhala wotengeka pang'ono, kapena kumagwedeza mutu wake, Kapena kanthu kena kachilendo kakang'ono. Chabwino, chali chichonsecho chitengera zimenezo.
And we've got today in our modern churches the word. It's sensations and little things like that, and it's got such a confusion.
Ndipo ife tilinazo lero, machali chathu amakono, kumene kumakhala zogirigisha ndi zinthu pang'ono monga choncho. Ndipo izo zili ndi chisokonezo chotero.
But oh my beloved brethren, if there ever was a time that we ought to be on the word, it's today.
Koma oh abale anga okondedwa, ngati inayamba yakhalapo nthawi imene ife tiyenera kumakhala pa mawu ndi lero.
You see, I would hate to stand at the judgment and know that I had some little fickle something of a little peculiar revelation and misled people.
Inu mukuona, ine ndingadane nazo kudzayima pa chiweluzo ndi kumadziwa kuti ine ndinali ndi kena kake kakang'ono kosadalirika kavumbulutso laling'ono la chilendo. Ndipo ndinawasocheretsa anthu.
I don't want them to have my spirit on my action, but I want them to have God's spirit by God's word that produces truth.
Ine sindikufuna kuti iwo azikhala ndi mzimu wanga kapena zochita zanga, koma ine ndikufuna kuti iwo azikhala ndi mzimu wa Mulungu mwa mawu a Mulungu. Zimenezo zimabereka choonadi.
So on this great occasion tonight, I would like to read from God's eternal word. Now we realize that the law existed for many years, but the law could never take away sin.
Kotero pa chochitika cha chikulu ichi usikuno, ine ndikufuna kuti ndiwelenge kuchokera ku mawu a muyaya a Mulungu. Tsopano ife tikuzindikira kuti lamulo lakhalapo kwa zaka zambiri, koma lamulo silimatha konse kuchotsapo tchimo.
As I have said in the past, it was just a jailhouse. It was the great detective that told you what you had done but had no remedy to deliver you.
Monga ine ndakhala ndikunenera mbuyomu, ilo linangokhala nyumba ya undende. Ilo linali wofufuza wamkulu amene amakuuza iwe zimene unali utachita, koma samakhala ndi njira yokuombolera iwe.
It put you in the pawn shop, but there was no redeemer to take you out with it. It only prisons you to let you know that you was a sinner. But now notice in Hebrews the 10th chapter as we read.
Ilo limakuika iwe mushopu ya pinyolo, koma uko kunalibe ombola woti akutulutsemo iwe. Limodzi ndi ilo. Ilo limango kuika iwe mundende kungo kudziwitsa iwe kuti unali wochimwa. Koma tsopano zindikirani mwa Hebri mutu wa 10 pamene ife tikuwerenga.
For the law having a shadow of good things to come and not the very image, remember it was a shadow of an image to come.
Pakuti chilamulo pokhala nawo mthunzi wa zinthu zabwino zili mkudza, ndipo sati chifaniziro chenichenicho. Kumbukirani, ilo linali mthunzi wa chifaniziro chakudza.
A shadow only introduces that there is a image making the shadow. A shadow of the things to come and not the very image.
Mthunzi umangoonetsera kuti pali chifaniziro chimene chikupanga mthunziwo, mthunzi wa zinthu zakudza. Ndipo sati chifaniziro cheni chenicho.
Notice all the things, the very image of the things can never with those sacrifices which were offered continually make the comer unto perfect.
Zindikirani wa zinthu. Chifaniziro cheni cheni cha zinthu sichikhoza ndi nsembe zimenezo zimene zinali kuperekedwa mosalekeza kumupanga wakudzayo kukhala wangwiro.
Now, God in the beginning required perfection.
Amen.
Jesus, when he came to earth, said, be ye perfect, like God in heaven is perfect.
Tsopano Mulungu pachiyambi ankafuna ungwiro. Yesu pamene iye anabwera pa dziko lapansi anati, khalani inu angwiro monga Mulungu kumwamba ali wangwiro.
And the law, having a shadow of things to come, could
Amen.
Never make the worshiper perfect. You get the picture?
Ndipo lamulo pokhala nawo mthunzi wa zinthu zakudza silimatha konse kumupanga wopembedzayo wangwiro. Mukuchimvetsa chithunzicho?
Now, let's go it again so you'll be sure not to miss it. God requires perfect holiness.
Amen.
No one can stand in his image with one little speck of sin. Jesus witnessed the same and said, be perfect just like God in heaven is perfect.
Tsopano tiyeni tipitenso pa izo kachiwiri kuchitira kuti mukhale wotsimikiza kuti simunaziphonye izo. Mulungu amafuna chiyero cha ngwiro. Palibe mmodzi yemwe angayime muchifaniziro chake ali ndi kachiduswa kakang'ono kamodzi katchimo. Yesu anachitira umboni chomwecho ndipo anati, khalani angwiro chimodzi-modzi monga Mulungu kumwamba ali wangwiro.
And the Bible said that the law could never with its sacrifices make the comer perfect. Then the law could not perfect anything. It was only a pointer.
Ndipo Baibulo linanena kuti lamulo silimatha konse ndi nsembe zake kumupanga wobwerayo kukhala wangwiro. Ndiye lamulo silimatha kupangitsa chilichonse kukhala changwiro. Ilo linangokhala cholozera.
These sacrifices made every year could never make the worshiper perfect. So therefore no one under the law or keeping of laws or under the shadows could be perfect.
Nsembe izi zopangidwa chaka ndi chaka sizimatha nkomwe kumupanga wopembedzayo kukhala wangwiro. Chotero potero panalibe mmodzi wa pansi pa lamulo kapena kusunga kwa malamulo kapena pansi pa mithunzi amatha kukhala wangwiro.
For second verse, then would they not have ceased to be offered.
Pakuti ndime yathu. Potero izo sibwezi zitaleka kuti ziziperekedwa.
If there is anything that I can do to make myself perfect in the presence of God, then Christ did not have to die for me.
Ngati pali chilichonse chimene ine ndingathe kuchita kuti ndizipange ndekha kukhala wangwiro pamaso pa Mulungu, ndiye Khristu sankaswa kuti andifere ine.
If there's one thing that you can do that would merit anything in the presence of God, then Christ died in vain.
Ngati pali chinthu chimodzi chimene inu mungathe kuchita chimene chinga kuyenerezeni chilichonse pamaso pa Mulungu, ndiye kuti Khristu anafa pachabe.
no law keeping, no legalistic ideas of yours, none of your own holiness.
Palibe kusunga kwa lamulo, palibe malingaliro a chilamulo a inu, palibe chiyelo chanu chanu.
No things that you could quit doing, quit lying, quit stealing, quit smoking tobacco, quit going to the picture shows, still you are lost. Nothing can do it.
Palibe zinthu zimene mungathe kuzisiya, kusiya kunama, kusiya kuba, kusiya kusuta foja, kusiya kupita ku kanema, inu ndinu otaikabe. Palibe chimene chinga chite zimenezo.
Joining churches, rituals, ceremonies, baptisms, orders of the church, reading of creeds, saying of prayers, all those things would count nothing. You are lost.
Kujoina machalichi, mipingu, miambo, maubatizo, madongoso la mpingo, kuwerenga kwa tizikulubiliro, kunena mapemphero. Zinthu zonsezo, sizingawerengedwe kanthu. Inu mataika.
Not one thing can you do in yourself. For you are a sinner under condemnation.
Palibe chinthu chimodzi chimene inu mungathe kuchita mwa inu nokha, pakuti ndinu ochimwa pansi pa chitsutso.
And there's not no way within yourself or any creed or any thing that you could do or think of yourself that could merit one thing in the presence
Amen.
Of God.
Amen.
Because you are a sinner to start with.
Ndipo palibepo njira iliyonse mwa inunoka. Kapena kachikhulupiriro kalikonse, kapena chilichonse chimene inu mungathe kuchita, kapena kuchiganizira cha inu eni, chimene chingakuyenerezeni, chinthu chimodzi pamaso pa Mulungu. Chifukwa ndinu ochimwa kuyamba ndi kuyamba.
And the Bible declares that we were all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. And God could not take one man to die for the other, because one is just as guilty as the other.
Ndipo Baibulo limanena kuti ife tonse tinabadwa mu tchimo, tinaumbidwa mukuseruzika, tinabwera ku dziko tikunena mabodza. Ndipo Mulungu sakanamutenga munthu mmodzi kuti amufere mzake, chifukwa winayo ndi wochimwa basi chimodzi-modzi ndi mzakeyo.
In the presence of God, the archbishop born in this world was as guilty as the lowest barfly in the city.
Amen.
One cannot atone for the other.
Mukukhalapo kwa Mulungu, akibishopu wobadwa mu dziko lino ndi wochimwa basi chimodzi-modzi ndi chiledzelere chotsikitsitsa cha mu mzindawu. Wina sangathe kumutetezera mzake.
Therefore he took an innocent life of an animal, a little lamb. And under the Old Testament the law was when a man sinned, he brought the lamb to the altar.
Chotero iye anatenga moyo wosalakwa wachinyama, mwana wankhosa wang'ono. Ndipo pansi pa chipangano chakale, lamulo linali lakuti, pamene munthu wachimwa, iye amabweretsa mwana wankhosa pa guwa.
Say, if he transgressed any of the commandments, he brought the lamb, and he laid it on the altar. He laid his hands up on the lamb, and he confessed his sins that he was wrong, and know that he was guilty.
Ngati iye walakwira lililonse la malamulo, iye amabweretsa mwana wankhosa. ndipo amadzamuika iye pa guwa. Iye amasanjika manja ake pa mwana wankhosayo, ndipo iye amavomereza machimo ake kuti iye walakwitsa, ndipo wadziwa kuti walakwa.
Of Amos, the law required death, and he brought the lamb in his stead, and when the throat of the little animal was cut, and it began to kick its little feet, and blading.
Za, ndipo anali, lamulo linkafuna imfa, ndipo iye ankabweletsa mwana wankhosa malo mwake, ndipo pamene iye khosi la chinyama cha ching'onocho limadulidwa, ndipo iyo imayamba kumenyetsa miyendo yake ndi kumalira.
If you ever seen a lamb slaughtered, what a pitiful cry.
Ngati inu munayamba mwamuonapo mwana wankhosa akamazingidwa, kumakhala kulira komvetsa chisoni bwanji.
The poor little fellow trying to bleat, and his little jugular veins cut, and as he kicks and quivers, and as he straightens out, then quivers again, and bleats, and the blood gushes. It bathes his little wool and the worshipper's hands.
Kanthu kakang'ono kosaukako kakuyesera kulira, ndipo msempha wake waukulu ukudulidwa, ndipo pamene iye akumenya matheche ndi kuphiriphitha, ndipo pamene iye akuziwongola, ndiye amaphiriphitha ndi kumalira, ndipo magazi amakhavukira, iwo amasambitsa ubweya wake waung'ono ndi manja aopembedzayo.
And as the worshipper, realizing for committing adultery, for lying, stealing, whatever his guilt was, or even evil thinking, whatever it was, in the least shadow, he was guilty. Because it was his nature.
Ndipo opembedzayo pozindikira, chifukwa chochita chigololo, chifukwa chakunama, kuba, chilichonse chimene kulakwa kwake kunali, kapena ngakhale kuganiza zoipa, chilichonse chimene icho chinali munthunzi wa ung'ono, iye amakhala olakwa, chifukwa icho chinali chilengedwe chake.
He was a guilty person, not maybe by desire, but by nature he was guilty. And he had to recognize that this innocent little lamb died in his place. And he felt sorry for the little thing.
Iye anali munthu olakwa, osati mwina mwake mwakukhumba, koma mwachilengedwe, iye amakhala olakwa. Ndipo iye amayenera kuzindikira kuti mwana wankhosa wang'ono wosalakwa uyu wafa mʼmalo mwake. Ndipo iye amakamvera chisoni kanthu kakang'onoko.
But the man, as soon as the lamb finally died, with the blood of the lamb upon his hands, he walked from the building with the same desire in his heart that he had at the beginning.
Koma munthuyo, mwansanga mwana wankhosa akangofa, ali ndi magazi a mwana wankhosa mʼmanja mwake, iye amachoka mʼnyumbayo ali ndi chikhumbo chomwecho mu mtima mwake chimene iye anali nacho pachiyambi.
Why? Because the life that was in the little lamb, life lays in the blood. Your life is in your blood. We know that.
Bwanji, chifukwa moyo umene unali mwa mwana wankhosa wang'onoyo, moyo umakhala mʼmagazi, moyo wako umakhala mʼmagazi ako. Ife tikudziwa zimenezo.
And the life in the blood of the lamb was animal life. Therefore, when its little corpuscles were broken and the life went out of the animal, it could not come back to the worshipper because the worshiper was a human being.
Ndipo moyo magazi a mwana wankhosa unali moyo wachinyama. Chotero pamene mitsempha yake yasweka ndipo moyo nkuchoka momwa chinyamacho, iwo sumakhoza kubwelera kwa wopembedzayo, chifukwa wopembedzayo anali munthu.
The blood made a covering, but it could not perfectly atone. For the man left the building with the same desire to sin as he had in the first place.
Magazi amapanga chophimba, koma iwo samatha kutetezera mwangwiro, chifukwa munthuyo amachoka mchipindamo ali ndi chikhumbo chomwecho choti akachimwe, chimodzimodzi monga iye anali nacho poyamba penipeni.
But doing this, he was looking forward to a time when there would be a perfect lamb come. And he did it on the burnt offering because it was the only way he knew about.
Koma pochita izi, iye amayang'ana mtsogolo ku nthawi yomwe pakanati padzakhale mwana wankhosa wangwiro atabwera. Ndipo iye amazichita izo pa nsembe yotchedwa, chifukwa iyo inali njira yokhayo imene iye amayidziwa.
So you see, when the blood was pouring and the life went from the animal, it could not come back to the man. For one was animal, one was man. An innocent animal to a guilty man.
Kotero inu mukuona, pamene magazi amatsanuliridwa ndipo moyo nkumachoka mwachinyama, iwo sumatha kubwereranso kwa munthuyo, pakuti chinacho chinali chinyama winayo anali munthu, chinyama chosalakwa kupita kwa munthu olakwa.
But oh, one day, some 2,000 years ago, the Lamb of God was born down in a little manger in Bethlehem and was led like a sheep to its slaughter.
Koma, tsikulina zaka 2,000 zapitazo, mwana wankhosa wa Mulungu anabadwira modyera ziweto mwa mung'ono uko ku Betelehemu. Ndipo anatsogoleredwa ngati nkhosa akupita kokaphedwa kwake.
Some 1900 years ago this afternoon at 3 o'clock, he died the spotless, blemished Lamb of God hung on Calvary's cross and died for every sinner.
Amen.
Zaka 1900 zira zapitazo, madzulo ano pa firikoloko iye anafa. Ndipo mwana wankhosa wa Mulungu wopanda bangayo, wopanda chilema, anapachikidwa pa mtanda wa Kavari, ndipo anafera wochimwa aliyense.
Now, when the worshiper comes to this Lamb by faith, and this is a different type of lamb.
Amen.
It's not a lamb like the other.
Tsopano pamene wopembedza abwera kwa mwana wankhosa uyu mwachikhulupiriro, ndipo uyu ndi mwana wankhosa wa mtundu wosiyana, iye si mwana wankhosa monga winayo.
No man can come to this lamb except God draws him first. You see God's sovereignty? Oh, I hope this soaks way down deep now.
Palibe munthu angathe kubwera kwa mwana wankhosa uyu kupatula Mulungu atamukoka iye poyamba. Inu mukuona kuchita kwa yekha kwa Mulungu. Oh, ine ndikuyembekeza izi zikulowelera mwakuya kwambiri tsopano.
Look, God knowed he had sheep in this world. He knowed he was going to have people to be saved. And his love looked down and seen those who would be saved. Therefore, by foreknowledge, he predestinated a church to meet him at her without spot or wrinkle.
Penyani, Mulungu amadziwa kuti anali ndi nkhosa mu dziko lino. Iye ankadziwa kuti adzakhala nawo anthu woti adzapulumutsidwe. Ndipo chikondi chake chinayangʼana pansi ndipo chinawaona iwo amene akanadzapulumutsidwa. Chotero mwakudziwiratu, iye anawukonzeratu mpingo kuti udzakumane naye iye uko, opanda banga kapena khwinya.
And if God required a church without spot or wrinkle, he had to have something to make it that way. He could not require it. His justice, his judgments could not let him ask such a thing if there wasn't a way to make it.
Ndipo ngati Mulungu ankafuna mpingo opanda banga kapena khwinya, iye amayenera kukhala ndi china chake choti chidzapange izo mwa njira imeneyo. Iye sakanafuna izo, chilungamo chake, ziweruzo zake sizikanamulola iye kuti afunse chinthu choterocho ngati pakanakhala popanda njira yopangira izo.
And man cannot do it in himself. He's a total failure. God let him see that through the law, through the judges, and through all the Old Testament. He sent the prophets, he sent the righteous men, and they found out that every one failed.
Ndipo munthu sangathe kuchita izo mwa iye yekha, iye ndi wolephera kwathunthu. Mulungu anamulola iye kuti azione izo kudzera mulamulo, kudzera mwa uweruza, ndi kudzera mu chipangano chakale chonse. Iye anatumiza aneneri, iye anatumiza munthu wolungama. Ndipo iwo anapeza kuti mmodzi aliyense amalephera.
So God, by his sovereign grace, sent from the portals of glory his only begotten Son to take our place.
Chotero Mulungu mwachisomo chake chamwa yekha anatumiza kuchokera ku makonde a ulemerero mwana wake wobadwa yekhayo kuti adzatenge malo athu.
Remember, if he had said for the Pope of Rome to take it, he could not have done it.
Amen.
If he had said for the Archbishop of Canterbury to do it, he could not have done it.
Kumbukirani, ngati iye akanati Papa wa ku Roma atenge izo, iye sakanatha kuchita izo. Ngati iye akanati Archbishop wa ku Canterbury achite izo, iye sakanatha kuchita izo.
Amen.
If he would have called on the most holy, reverend father or bishop of the world, he could not have done it. He had been just as far rejected as Judas Iscariot was.
Amen.
Ngati iye akanayitanitsa bambo oyera wolemekezeka kwambiri kapena bishop wa mdziko, iye sakanatha kuchita izo. Iye basi akanakanidwira kutali chimodzimodzi monga Judas Iscariot anachitira.
He could not do it because he was born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies and needed atonement for himself.
Yes, akanatha kuchita izo chifukwa iye anali wobadwa mu tchimo, woumbidwa mukusaeruzika, nabwera mdziko kumanena mabodza, ndipo wosowa chitetezero kwa iye mwini.
Hallelujah. But there came one from the portals of glory. None other, not a man, not a good man, neither a Jew nor a Gentile. He was nothing less than Almighty God hid in human flesh.
Hallelujah. Koma apo panabwera mmodzi kuchokera ku makonde a ku ulemerero. Sanali winanso, osati munthu wabwino, osatinso Myuda kapena wa mitundu. Yesu anali china chotsikira pa Mulungu wa mphamvu zonse. Anadzabisala mu nofu wa munthu.
He came himself to offer his own blood.
Yeah.
for it did not come to sex. Sex had nothing to do with it.
Yana bwela mwini wake kuti adzapereke magazi ake omwe pakuti iwo sana bwere podzera nkugonana kugonana kunalibe kanthu kochita nazo izo.
But he overshadowed a virgin and brought forth from a blood cell that he created himself.
Amen.
The innocent one.
Koma iye anamufungatira namwali ndipo anabala khungu la magazi limene iye analilenga mwini wake. Uyo osalakwayo.
Then my salvation, yours tonight, does not hinge upon the merits of our own acts. It hinges upon the positive,
Amen.
Sovereign grace of Almighty God who has chosen
Amen.
Us.
Ndiye chipulumutso changa chanu usiku uno. Sichimakhazikika pakukhoza kwa zochita zathu. Icho chimakhazikika pa chisomo chovomerezeka chapayekha cha Mulungu wamphamvu zonse amene anatisankha ife mwa iye.
Certainly, I could never be perfect, nor you could never be perfect, and we don't claim to be perfect, but we have this one consolation that our faith rests in a perfect sacrifice that's already been received.
Amen.
Ndithudi, ine sindingathe kukhala wangwiro, ngakhalenso inu simungathe kukhala wangwiro. Ndipo ife sitimadzinenera kuti ndife angwiro. Koma ife tilinacho chitonthozo chimodzi ichi, kuti chikhulupiriro chathu chimatsamira pa nsembe yangwiro imene inalandiridwa kale.
Then how do we know that we get that? When the worshipper puts his hands by faith upon the body of the Lord Jesus and feels the tear of sin and the mark of spit in his own face.
Ndiye ife tingadziwe bwanji kuti tilinacho icho pamene opembedza ayika manja ake mwachikhulupiriro pathupi la Ambuye Yesu ndipo anamvelera kuwawa kwa tchimo ndi mnyozo wa malovu pa nkhope yake yomwe.
Feels the groanings of Gethsemane, the agonies of Calvary, and knows that he's guilty and confesses his sins correctly.
Akamamvelera kubula kwa Getsemane, zowawa za Calvary, ndipo nkumadziwa kuti iye ndi olakwa, ndipo nkumavomereza machimo ake molondola.
Oh, blessed Lord! I am guilty, and I have no other way but you to help me. And by faith, your bidding, the Holy Spirit has come and bids me come, and I now by faith accept Jesus as my personal Savior.
Oh, Ambuye Odala, ndine olakwa. Ndipo ndilibe njira ina, koma inu kuti mundithandize ine. Ndipo mwachikhulupiriro, inu mukuitana. Mzimu Woyera wabwera, ndipo ukundiitana ine kuti bwera. Ndipo ine tsopano mwachikhulupiriro, ndikumuvomereza Yesu ngati mpulumutsi wanga wanga.
That life that come from him on Calvary, called the Holy Ghost, which was hid in the blood cell of the Lord Jesus, returns to the worshiper and baptizes him with the Holy Ghost into the body of Christ.
Amen.
And he's already judged.
Amen.
You don't have to worry about judgment.
Moyo uwo umene unabwera kuchokera kwa iye pa Calvary, wochedwa mzimu woyera, umene unadzabisidwa mu khungu la magazi la Ambuye Yesu, umabwerera kwa opembedzayo, ndipo umadza mubatiza iye ndi mzimu woyera, kumulowetsa mthupi la Kristu. Ndipo iye anaweluzidwa kale, inu simukusuwa kuti muzidandaula zachiweluzo.
As I turn and look at that little crucifix, I realize that that is represents his body. And now That body has already been judged. God can't justly judge it again, for it's already judged.
Amen.
God struck the judgments of death upon that body.
Pamene ine ndipotoloka ndikuyangana pa mtanda waung'ono uwo, ine ndimazindikira zimenezo, kuti iwo ukuimira thupi lake. Ndipo tsopano thupi limenelo linaweluzidwa kale, Mulungu sangathenso kuliweluza ilo mwachilungamo kachiwiri. Pakuti ilo laweluzidwa kale. Mulungu anakantha ziweluzo za imfa pa thupi limenelo.
And as long as I can find a way to get hid in that body, His judgment was struck for me and for you. We are free.
Ndipo bora ngati ine nditapeza njira yoti ndikabisale muthupi limenelo, chiweluzo chake chinakantha malo mwa ine ndi inu. Ife tili amfulu.
Romans 8:1 said, there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus, that walk not after the flesh but after the Spirit.
Roma 8:1 amati, kotero palibe kutsutsika kwa iwo amene ali mwa Khristu Yesu, amene sayenda monga mwa thupi koma monga mwa mzimu.
There you are. No condemnation. I don't care what comes or what goes. You are hid beneath the blood.
Izimene zotu. Palibe kutsutsika. Ine sindikusamala chobwera kapena chopita. Inu mwabisala pansi pa magazi.
Again, how do we get into that body? 1 Corinthians 12:13 says that by one spirit. How does the spirit come? Through the sacrifice. Where did the spirit lay? Within the blood. Why couldn't the animal come back? It was an animal.
Chinanso, timalowa chotani mthupi limenelo. Akorinto yamba 12:13 amanena kuti, mwa mzimu umodzi. Kodi mzimu umabwera chotani? Kudzera mwa nsembe. Kodi mzimu umakhala kuti mkati mwa magazi, chifukwa chiyani chinyama sichimabwerera? Icho chinali chinyama.
The animal spirit could not come to the human spirit and do anything to it, because the human spirit was a higher line of life than the animal. But no other man's spirit could come back. If you got the spirit of some ancestor, it's spiritualism.
Mzimu wa chinyama sukanatha kubwerera pa mzimu wa munthu ndi kuchita chilichonse kwa iwo, chifukwa mzimu wa munthu unali mzere wa pamwamba wa moyo kuposa wa chinyama. Koma palibe mzimu wa munthu wina ukanatha kubwerera. Ngati inu muli ndi mzimu wa makolo ena, izo ndi za mizimu.
But God himself came, that his own spirit, which is the highest line of spirit there is, can come back by the form of the baptism of the Holy Spirit to the worshiper through the blood of Christ and take him into the body.
Amen.
He's safe.
Koma Mulungu mwini wake anabwera kuti mzimu wake omwe umene uli mzere wa pamwamba wa mzimu umene ulipo udzakhoze kubwerera maonekedwe a ubatizo wa mzimu woyera kupita kwa wopembedzayo kudzera magazi a Khristu ndi kumutengera iye kukalowa mu thupi. Iye ali wotetezeka.
Watch. The blood of bulls and goats would not work, seeing it was weak. Now let's start reading about the 12th verse. All right. The blood of bulls and goats cannot work. Neither could it atone. Watch.
Penyani, magazi ya ng'ombe ndi mbuzi sakanagwira ntchito, poona kuti iwo anali ofoka. Tsopano tiye tiyambe kuwerenga pafupifupi ndime ya 12. Chabwino, magazi ya ng'ombe ndi mbuzi sakanatha kugwira ntchito, sakana kozanso kutetezera. Penyani.
But this man, what man? The bishop? No, the pope? No.
Koma munthu uyu. Munthu wake uti. Bishop? Ai. Papa? Ai.
But this man, after he offered one sacrifice for sin forever, sat down at the right hand of God.
Amen.
From henceforth expectant till his enemies be made his footstool.
Koma munthu uyu, ye adatha, adapereka nsembe imodzi kwa chimo kwa nthawi zonse. Anadzakhala pansi pa dzanja la manja la Mulungu. Kuyambira pamenepo, kuyembekezera mpaka adani ake adapangidwa kukhala chopondera chake.
Are you ready? Are you ready for the word? Listen to this. Then I want you to let it sink down. Listen closely.
Kodi inu mwakonzeka? Kodi inu mwakonzekera mau? Mvetsirani kwa izi. Ndiye ine ndikufuna kuti inu muzilole izo zizame mwakuya. Mvetsirani mwacheru.
For by one offering, not year by year, not revival after revival, not meeting after meeting, not day after day, but by one offering, he has perfected. They have, he has.
Pakuti ndi nsembe imodzi. Osati achaka ndi chaka, osati chitsitsimutso pambuyo pa chitsitsimutso, osati nsonkhano pambuyo pa nsonkhano, osati tsiku pambuyo pa tsiku. Koma mwa nsembe imodzi, ye watipanga A-N-G-W-E-R-O. Iwo atero, ye watero.
By one offering, he has perfected, that's God's requirement, forever them that are sanctified.
Mwa nsembe imodzi, ye watipanga angwiro. Chimenecho ndicho chofuna cha Mulungu. Kwa nthawi zonse, iwo amene ayeretsedwa.
There you are. That's the answer to the death of Christ. That's the answer to Calvary. He absolutely, with his own blood, purchased our sins and perfected forever his believers.
Ndi zimene zotu. Ndilo yankho kwa imfa ya Kristu. Ndilo yankho kwa Kavari. Iye mwantheradi ndi magazi ake omwe anagula machimo athu. Ndipo anatipanga angwiro kwa nthawi zonse. Okhulupirira ake.
Therefore in Christ we stand blameless, perfected in the presence of God Almighty.
Amen.
Chotero mwa Kristu, ife timayima opanda chilema. Timapangidwa angwiro mukukhalapo kwa Mulungu wamphamvu zonse.
We are underprivileged people with our own doctrines. We are being taught that we have to get up to a certain place. We have to do a certain thing. No, my brother, it's nothing you've done. It's what God did for you.
Ife timakhala anthu opanda chodalira. Ndi ziphunzitso zathu. Ife tonse timaphunzitsidwa kuti ife tiyenera kufika pamalo ena. Ife tiyenera kuchita chinthu china chake. Ayi mbale wanga. Si chimene inu mwachita, ndi chimene Mulungu anakuchitirani inu.
We are now, if we are justified by faith, we are perfected forever in the presence of God.
Ife timakhala tsopano, ngati ife tilungamitsidwa mwachikhulupiriro. Ife timapangidwa kukhala angwiro mukukhalapo kwa Mulungu.
Then Jesus said, be ye therefore perfect. Then it was perfected forever. God, through the death of Christ 1900 years ago today, perfected the believer that he foresaw before the foundation of the world forever.
Ndiye Yesu anati, khalani inu chotero angwiro, Ndiye izo zinapangidwa zangwiro kwa nthawi zonse. Mulungu kudzera mu imfa ya Kristu zaka 1900 zapitazo. Lero, anampanga wokhulupirira kukhala wangwiro yemwe iye anamuoneratu. Chikhazikitsireni maziko a dziko lapansi kwa nthawi zonse.
And those who he has called, he has justified. Those who he foreknew, he has called. Those who he has called, he has justified. Those who he has justified, he has already glorified. He has perfected his believers.
Ndipo iwo amene iye anawaitana, iye anawalungamitsa. Iwo amene iye anawadziwiratu, iye anawaitana. Iwo amene iye anawaitana, iye anawalungamitsa. Iwo amene iye anawalungamitsa, iye anawapatsa kale ulemerero. Iye anawapanga kukhala angwiro okhulupirira ake.
Now, watch, let's go back now to the first verse. The law having a shadow of good things to come, and not the very image of those things, can never with those sacrifices which were offered year by year continually make the comer unto perfect.
Tsopano penyani, tiye ntibwelele mbuyo tsopano kundime ya wan. Lamulo pokhala nawo mthunzi wa zinthu zabwino zakudza, ndipo sati chifaniziro chenicheni cha zinthu zimenezo, sizingatheke ndi nsembe zimenezo. Zimene zimaperekedwa chaka ndi chaka mosalekeza kumupanga obwerayo kukhala wangwiro.
What's perfect is what we're talking about. For then they should not have ceased to be offered, because that the worshiper once purged would have no more conscience of sin.
Penyani ungwiro ndi zimene ife tikuyankhulapo. Chifukwa potero izo sibwezi zitasiya kuperekedwa, chifukwa chakuti wopembedzayo akatsukidwa kamodzi, sibwezi akukhalanso ndi kukumbukira kwa tchimo.
What do you mean? The word conscience there in right interpretation is desire. And if a man comes a worshiper correctly before Christ, seeing his suffering, and he offers himself to Christ, and says, O Lord God, there's nothing in me that can atone, but I'm wholly depending on you.
Kodi inu mukutanthauza chiyani? Mawu akuti kukumbukira pamenepo, ndipo kutanthauzira kolondola ndi chokhumba. Ndipo ngati munthu wabwera, wopembedzayo, molondola, pamaso pa Kristu, poona kuzunzika kwake, ndipo iye nkuzipereka yekha kwa Kristu ndikuti, O Ambuye Mulungu, mulibemo kalikonse mwa ine, kapene kangatetezere, koma ine mwathunthu ndikudalira pa inu.
Then that Holy Spirit comes into the human heart, the very sin question settled forever.
Amen.
Forever desire of sin has been taken from you.
Ndiye Mzimu Woyera umeneyo, umabwera mu mtima wa munthuyo, funso. Kumene la tchimo, limakonzedwa kwa nthawi zonse. Chifukwa chikhumbo chilichonse cha tchimo chachotsedwa mwa inu.
For if the law could have done that, then sacrifices would not have ceased. But being that it could not do it, Christ had to die to make us perfect.
Pakuti ngati lamulo likanakhoza kuchita zimenezo, nsembe zimenezo sibwezi zitasiya. Koma pokhala kuti ilo sili matha kuchita zimenezo, Kristu ankayenera kuti adzafe, kuti adzatipange ife kukhala angwiro.
Friends, there is so many things that we could say tonight about the profession. We are always trying to gouge the eyes out of somebody else to make ourselves just a little holier than they are.
Abwenzi, pali zinthu zambiri zimene ife tikanatha kunena usiku uno, zokhudza ungwiro. Ife nthawi zonse timakhala tikuyesetsa kukolola maso a mzathu kuti tizipange tokha kukhala oyera pang'ono kuposa iwowo.
But if we only looked at the picture, it's only God's grace that we are what we are.
Koma ngati ife tikanango yang'ana pa chitunzi ndi chisomo chabe cha Mulungu kuti ife tili chimene ife tili.
Here some time ago in Ohio, I learned a lesson the hard way. I was having a meeting down in Ohio, and I was staying out in the country because of the masses. I cannot stay in the city.
Kuno nthawi inakale mu Ohio, ine ndinaphunzira phunziro mwa njira yovuta. Ine ndimachititsa msonkhano uko ku Ohio, ndipo ine ndimakhalira ku midzi. Chifukwa cha kuchuluka kwa anthu, ine sindikanatha kuti ndizikhala mu mzinda.
We've been eating at a little dunkered restaurant, and such lovely little waitresses, decently dressed and clean as they could be, very ladylike, waited on us.
Ife tinali tikudya pamalo odyera a Dunkard, ndipo operekera zakudya okondeka achichepere awo, ndiponso ovala bwino, ndipo aukhondo monga iwo akanakhalira, ooneka mwaudona, amatumikira pa ife.
It was a little spot of heaven to eat in such a place. Their kitchen was spick and span. And on Sunday they closed up and they went to their church.
Ako kanali kamalo kakang'ono kakumwamba. Kudya pamalo otero. Kitchen yao inali yaukhondo kwambiri. Ndipo la Mulungu iwo ankatseka ndikupita ku chalichi chawo.
I got a little hungry. I was going to preach Sunday afternoon. And I went over to an ordinary little, just a common little American restaurant to get something to eat.
Ine ndinali ndi njala pang'ono. Ine ndinali ndikupita kuti ndikalalikire la Mulungu madzulo. Ndipo ine ndinapita kwa ang'ono awamba. Basi malo odyera achisawawa achi America. Kuti ndikapeze china chake choti ndidye.
And when I walked in the door, what did I hear but a slot machine going? And was standing there a man of my age, which perhaps was a married man, with his arm around a woman playing a slot machine.
Ndipo pamene ine ndinalowa pa khomo, kodi ine ndinamva chiyani koma makina ochitira njuga kulira. Ndipo anali atayima pamenepo bambo ausinkhu wanga, amene mwina mwake anali wokwatira, ali ndi mkono wake atamukumbatira mkazi, akusewera makina ochitira njuga.
Our very law, the protection of our righteousness, of our goods, was standing there violating a thing that he is supposed to be protecting, because it's illegal to gamble in Ohio. Playing a slot machine.
Lamulo latulomwe, chitetezelo cha chilungamo chathu, cha katundu wathu. Anali ataima pamenepo akuphwanya chinthu kumene, chimene iye amayenera kuti azichitetezera. Chifukwa ndizoletsedwa kuchita njuga mu Ohio, kusewera makina ochitira njuga.
And I turned and looked towards the back of the building. There was a bunch of teenage boys in an old rock and roll records on the machine playing.
Ndipo ine ndinapotoloka, ndipo ndinayang'ana kumbuyo kwa nyumbayo. Pamenepo panali gulu la achinyamata a mzaka za mmatini, ndi marekodi akale agwedemula ali pa makina akuimba.
A young lady of about 18 years old, very neatly in her anatomy, as a woman, but she was standing there with her dress hanging low in the front.
Dona wang'ono wapa fupi fupi usinku wa zaka 18. One kabwino maumbidu ake ngati nkazi. Koma iye anali ataima pamenepo ndi dress lake lali fupi kumaso.
And one of those boys with his hands on the girl where they did not belong, and they were smoking and drinking. Now I thought, oh God, how can you stand it?
Ndipo mmodzi wa anyamatawo anali ndi manja ake pa ntsikanayo, komwe iwo samayenera kukhala. Ndipo iwo anali akusuta ndi kumwa, ndipo ine ndinaganiza. Oh Mulungu, inu mukutha bwanji kupilira zimenezo.
And I looked over to my right when I heard someone make out a big groan. And there sat an aged woman probably 60 years or 70 years old. She had on those little old vulgar clothes, just about halfway up her limbs, and her poor old wrinkled flesh was just as flabby as it could be.
Ndipo ine ndinayangana kumanja kwanga, pamene ine ndinamva wina wake akupanga kubula kwa kukulu. Ndipo apo panakhala mkazi wokalamba, mwina mwake zaka 60, kapena 70 zakubadwa. Iye anali atavala zovala zakale zazing'ono zopanda makhalidwe zija. Basi, pafupifupi theka mng'amba mwa miyendo yake. Ndipo thupi lake lakale la makwinya linali basi lokhutchuka monga mmene ilo likanakhalira.
And she had on this sheer lip makeup and a great big purple thing on the side of her face painted.
Ndipo iye anali atazipaka izi apa zozipenta za mmilomo. Ndipo chinthu chachikulu chofiira kumbali ya nkhope yake atazipenta.
A little pair of shoes on sandals with purple toenails painted. Purple fingernails painted. And her hair was cut real short and curled up and dyed blue. And I looked at her.
Atavala nsapato zazing'ono sandasi, ali ndi zikhadabo zakuphazi zofiira atazipenta, zikhadabo zofiira atazipenta, ndipo tsitsi lake anali atalidulira pansi kwambiri, ndipo atalinyolola, ndipo atalidaya mwa blue. Ndipo ine ndinamuyang'ana iye.
And across the table sat two men drunk. One of them, it was summertime with a big old army overcoat on, with a gray scarf wrapped around his neck, and his whiskers all over his face, a belching and going on.
Ndipo mbali ina ya tebuloyo, panakhala amuna awiri, ataledzera. Mmodzi wa iwo, iyo inali nthawi ya chirimwe, atavala chikhotho chakale chachikulu chakunkhondo. Ali ndi mpango otuwa, ataukulunga mkhosi mwake, ndipo manyenje ali ponse pa nkhope yake, akugeya ndipo akupitilira.
And they excused herself, the man did from her, and started walking out like this to the restroom.
Ndipo iwo anachokapo, mwamunayo anatero kwa mkaziyo, ndipo anayamba kumayenda monga chonchi, akupita kokadzithandizira.
I stood there and I said, God, why don't you destroy the whole thing? Why don't you just sink it beneath the earth? I said, is my little Sarah and Rebecca going to have to grow up under such stuff as that?
Ine ndinaima pamenepo, ndipo ine ndinati, Mulungu, chifukwa chiyani inu, simukuononga chinthu chonsecho. Chifukwa chiyani inu, simukungochimiza icho pansi pa nthaka. Ine ndinati, kodi Sara wanga wang'ono ndi Rebecca adzakula pansi pa zinthu ngati zimenezo?
I said, how can you, God, in your great holiness, ever stand to look at such a thing like that and not send an earthquake and sink it?
Ine ndinati, zikutheka bwanji inu, Mulungu muchiyero chanu chachikulu, kuti mukupilira ndi kumayang'ana chinthu ngati chimenecho, ndipo osatumiza chivomezi ndi kuchimiza icho.
As I was standing there condemning the woman, as I was, I stepped back behind the door. I felt the Spirit of God come to me. And I stepped behind the door and I seen like something whirling. And when it was in the vision, it was a world turning around and around.
Ndipo pamene ine ndinali nditayima pamenepo, ndikumuweluza mkaziyo. Pamene ine ndimatero, ine ndinabwelera mbuyo kuseli kwa chitseko. Ine ndinamvelera mzimu wa Mulungu utabwera pa ine, ndipo ine ndinapita kuseli kwa chitseko. Ndipo ine ndinaona ngati china chake chikuchita kamvuluvulu. Ndipo pamene icho chimatero, mumasomphenyawo, ilo linali dziko likuzungulira zungulira.
And as I noticed around the world was a scarlet streak around the world. And as I got to the world, I seen myself just a little boy doing things that I ought not to do.
Ndipo pamene ine ndinayang'ana kuzungulira dziko panali kanzere kofira kuzungulira dziko. Ndipo pamene ine ndinafika kwa dzikolo, ine ndinaziona ndekha ndili mnyamata wang'ono ndikuchita zinthu zimene ine sindimayenera kuti ndizichita.
Maybe not like that, but it was sin. And every time I did anything, I seen that great black shadow go towards heaven, which God would have killed me at that minute.
Mwina mwake osati monga chomwecho, koma ilo linali chimo. Ndipo nthawi iliyonse imene ine ndichita chilichonse, ine ndimaona mthunzi wa ukulu wa kuda uwo ukupita kumwamba. Chimene Mulungu bweza tandipha ine pa miniti imeneyo.
Then I seen standing between me and God stood that perfect sacrifice. I seen him standing there with the thorns on his head and the spit hanging on his face.
Ndiye ine ndinaona patayima pakati pa ine ndi Mulungu, panayima nsembe ya ngwiro ija. Ine ndinamuona iye atayima pamenepo, ali ndi minga pamutu wake, ndi malovu akuyendelera pa nkhope yake.
And every time my sins would start towards God, he'd reach out and catch it. Like the bumper on the car, he was protecting me from death.
Ndipo nthawi iliyonse machimo anga akayamba kumapita kwa Mulungu, iye amakhoza kufikira ndi kuwagwira iwo ngati bampala ya pa galimoto. Iye anali akunditetezera ine ku imfa.
And every time I do anything wrong, God would have killed me. Certainly His holiness requires it. His law requires it.
Ndipo nthawi iliyonse ine ndikachita chilichonse cholakwika, Mulungu akanati andiphe ine. Ndithu chiyero chake chimafuna zimenezo, lamulo lake limafuna zimenezo.
And every time I do anything or you do anything, the blood of Jesus Christ acts like a bumper. And I've seen that scarlet streak meant that then that the blood still holds the earth.
Ndipo nthawi iliyonse ine ndikachita chilichonse, kapena inu mukachita chilichonse, magazi a Yesu Kristu amachita ngati bampala. Ndipo ine ndinaona kachingwe kofira ako kamatanthauza zimenezo. Potero magazi amaligwirizizabe dziko lapansi.
And as I stood looking, I got a little closer to him as I noticed him. Now I could hear him say, "Father, forgive him. He doesn't know what he's doing."
Ndipo pamene ine ndinayima ndikuyang'ana, ine ndinayandikira pafupi pang'ono kwa iye, pamene ine ndimamuyang'ana iye. Ndipo ine ndimatha kumumva iye akuti, "Atate, mukhulukireni iye, iye sakudziwa chimene iye akuchita."
And I looked down and there laid a book. And there's a recording angel there and standing by his side. And every time I sinned, it was put out on the book. And my name was on it.
Ndipo ine ndinayang'ana pansi, ndipo pamenepo panali buku. Ndipo panali ngelo wolembera pamenepo, ndipo atayima pambali pake. Ndipo nthawi iliyonse ine ndikachimwa, izo zimalembedwa pa bukulo. Ndipo dzina langa linali pamenepo.
And I realized that someday, that blood streak would be lifted and I'd have to stand in the presence of God with my sinful life. But I seen by His mercy, He was holding off my judgment.
Ndipo ine ndinazindikira kuti tsiku lina ine chingwe cha magazi chimenecho chidzachotsedwapo. Ndipo ine ndidzayenera kuti ndidzakaime pamaso pa Mulungu ndi moyo wanga wochimwa. Koma ine ndinaona mwachifundo chake, iye amaletsetsa chiweruzo changa.
I went to him humbly, I knelt on my knees and I said, "Oh Jesus, thou Son of God, I am unworthy to come in your presence, but will you please forgive me for what I have done?"
Ine ndinapita kwa iye modzichepetsa, ine ndinagwada pa maondo anga. Ndipo ine ndinati, oh Yesu, inu mwana wa Mulungu, ndine osayenera kuti ndibwere pamaso panu. Koma kodi inu mungandikhululukire ine chifukwa cha zimene ine ndachita?
He touched his side with his hand, took the old book and wrote pardon on it, threw it back behind him, and my sins were gone.
Iye anakhuza kumbali yake ndi dzanja lake, anatenga buku la kalelo, ndipo analembapo wakhululukidwa pa ilo. Analiponyeranso ilo kumbuyo kwake, ndipo machimo anga anali atapita.
Amen.
Then he looked me stern in the face. He said, now I have forgiven you, but you want to condemn her. Then I seen what it meant.
Kenako iye anandiyangana ine mwaukali mmaso. Iye anati, tsopano ine ndakukhululukira iwe, koma iwe ukufuna kuti umuweluze iye. Zitatero ine ndinaona chimene chimatanthauza.
As I come out of the vision, I walked over to her. I said, how do you do? She was drinking. She looked up at me and she said, oh, hello. I said, could I sit down? She said, I have company. I said, I don't mean it in that way, lady. I just want to speak to you a minute. She said, be seated.
Pamene ine ndinachoka mmasomphenyawo, ine ndinaenda kupita kwa iye. Ine ndinati, inu muli bwanji? Iye anali akumwa, iye anandiyangana ine mokweza, ndipo iye anati, oh, moni. Ine ndinati, kodi ine ndingakhale pansi? Iye anati, ine ndapeza mzanga. Ine ndinati, ine sindikutanthauza izo mwanjira imeneyo dona. Ine ndikungofuna kuti ndiyankhule ndi inu miniti. Iye anati, khalani.
And I said, lady, just a few minutes ago, standing there behind that door, I began to tell her, as I began to look, the tears began to run down her cheeks.
Ine ndinati, dona, maminiti pang'ono apitawo, nditayima patali kuseli kwa chitsekocho, ine ndinayamba kumuuza iye. Ndipo pamene ine ndinayamba kuyang'ana, misozi inayamba kutsikira mmasaya ake.
And she told me, I said, lady, you don't mean to do these things. Jesus died and the judgments of God is held off by his blood. You don't mean to do this.
Ndipo iye anandiuza ine, ine ndinati, dona, inu simukuyenera kuti muzichita zinthu zimenezi. Yesu anafa, ndipo ziweruzo za Mulungu zimachinjirizidwa ndi magazi ake. Inu simukuyenera kuti muzichita izi.
And she said, no, sir. She said, my father was a deacon in church. I was raised in a Christian home. My husband and I were charter members and lived the Christian life.
Ndipo iye anati, ayi bwana. Iye anati, bambo anga anali dikoni mu chalichi. Ine ndinaleledwa mu nyumba ya Chikristu. Mamuna wanga ndi ine tinali mamembala a chata. Ndipo tinkakhala moyo wa Chikristu.
She began to tell me after his death, she had two young girls and she went astray. And how the girls had left her and she had thrown her life away and she thought there was no more hope for her.
Iye anayamba kunduza ine, pambuyo pa imfa yake, iye anali ndi atsikana ang'ono awiri. Ndipo iye anasochera, ndipo momwe atsikana awo anamuchokera iye. Ndipo iye anali adautaya moyo wake. Ndipo iye ankaganiza kuti panalibe konse chiyembekezo pa iye.
I said, God be merciful. Those who he has foreknew he has called.
Amen.
She said, are you Reverend Branham from there? I said, I am.
Koma ine ndinati, Mulungu achite chifundo. Iwo amene iye anawadziwiratu, iye anawayitana. Iye anati, kodi ndinu mbusa Branham wochokera kumusi uko? Iye ndinati, ndineyo.
She said, I'm ashamed of myself to be sitting here like this. She said, do you think there would be a chance for me?
Amen.
I said, Jesus has his arms stretched out waiting for you to come, lady.
Amen.
Yanati, ine ndikuzichitira ndekha manyazi kuti ndakhala pano monga chonchi. Yanati, kodi inu mukuganiza kuti pangakhale mwayi kwa ine? Ine ndinati, Yesu mikono yake ndiyotambasula akudikilira kuti iwe ubwele dona.
And the other people begin to take up. And I said, would you walk out here in this floor with me? She said, I will, sir.
Ndipo anthu enawo anayamba kutengeka. Ndipo ine ndinati, kodi iwe ungaende kutuluka ndi ine pansi apa? Iye anati, ine nditero bwana.
I took her by the hand. I said, you're about the age of my mother. Would you kneel here with me in the floor? And there in the floor, we broke up that place that afternoon to an old-fashioned meeting.
Ine ndinamugwira iye padzanja. Ine ndinati, ndiwe wapa fupi-fupi usinkhu wa amayi anga. Kodi iwe ungagwale pano ndi ine pansipa. Ndipo pamenepo pansi, ife tinaphokosera pa malo amenewo, madzulo awo. Kunsonkhano wakachitidwe kachikale.
And God saved that woman by his grace.
Amen.
She dressed herself and come to the meeting and as far as I know, living a Christian life tonight.
Ndipo Mulungu anamupulumutsa mkazi ameneyo mwachisomo chake. Iye anadziveka yekha ndipo anabwera kunsonkhanowo. Ndipo mmene ine ndikudziwira. Akukhala moyo wa Chikristu usiku uno.
Amen.
What is it? Oh, God requires perfection. He requires your repentance. He requires your loyalty to him.
Ndichiyani icho? Oh, Mulungu amafuna ungwiro. Iye amafuna kulapa kwanu. Iye amafuna kukhulupirika kwanu kwa iye.
But he's looking tonight, no matter how much you sin, how little or how much you are still a sinner and cannot get in no other way but by Jesus Christ, God's all-sufficient sacrifice, and in him you are perfected forever.
Koma iye akuyang'ana usiku uno, zibe kanthu kuti inu mwachimwa mochuluka bwanji, mochepa bwanji kapena mochuluka bwanji. Inu ndinu ochimwabe, ndipo simungathe kukalowa mwanjira ina, koma mwa Yesu Kristu, nsembe yokwanira zonse ya Mulungu. Ndipo mwa iye inu mumakhala angwiro kwa nthawi zonse.
Think of it. It's not nothing you do. It's not new pages you turn. It's not a new life you start. It's a confession of your wrong and God's grace to you. That brings you to perfection and you are perfected in Jesus Christ.
Taganizani za zimenezo. Sika anthukali konse kamene inu mumachita. Sima samba atsopano amene inu mumatsegula. Simoyo atsopano umene inu mwauyamba. Ndikuvomeleza kwa kulakwitsa kwanu. Ndichisomo cha Mulungu kwa inu. Zimenezo zimakubweretsani inu kungwiro. Ndipo mukatero, inu mumapangidwa wangwiro mwa Yesu Kristu.
I trust tonight, friend of mine, while we are here at this great crucial moment now, when decisions must be made, after hearing this story, you might have never heard it before.
Ine ndikudalira usiku uno nzanga wa ine, pamene ife tili pano, panthawi yaikulu yofunika itso pano, pamene zigamulo ziyenera kupangidwa. Mutatha kumva nkhani iyi, inu zikhoza kutheka kuti inu simunayambe mwaimvapo iyo.
But you can't go out one of those doors the same person you come in. You must go out better or worse.
Koma inu simungatuluke palimodzi la makomwawo munthu yemweyo amene munalowa muno. Inu muyenera kutuluka apo muli wabwinoko kapena oyipa.
And while we bow our heads just a moment, I want you to think mightily about it. What about your soul tonight? Jesus Christ died for you.
Ndipo pamene ife tikwera mitsa mitu yathu kamphindi chabe, ine ndikufuna kuti inu mulingalire mwa mphamvu za izo. Nanga bwanji moyo wanu usiku uno. Yesu Kristu anakufera ninu.
You say, Brother Branham, when I can get quit smoking, when I can quit drinking, when I can straighten this thing up, I'll do it. Oh, it will never be done right. You'll never be able to do it.
Inu mukuti, Mbale Branham, pamene ine ndidzasiye kusuta, pamene ine ndidzasiye kumwa, pamene ine ndidzachikonze chinthu ichi, ine ndidzachita zimenezo. Oh, izo sizidzachitidwa molondola. Inu simudzatha konse kuti mudzachite zimenezo.
Why don't you just come the way you are and by faith go to that stream, thy flowing wound supplied? Then redeeming love to be your theme and shall be till you die.
Bwanji inu osangobwera momwe inu mulilimo. Ndipo mwachikhulupiriro mupite ku mtsinje umenewo mabala anu oukha akupereka. Ndiye chikondi chowombola chidzakhale nyimbo yanu ndipo idzakhala mpaka inu mudzafe.
Why take a substitute? Why try to get in by your church? Why try to come in because you quit drinking or quit lying? Come by the way of perfection. For by one sacrifice, He has perfected forever those that are sanctified.
Mukutengeranji choloweza malo, mukuyeseranji kuti mukalowe pogwiritsa ntchito mpingo wanu, mukuyeseranji kuti mulowe chifukwa chakuti inu munasiya kumwa kapena kusiya kunama. Mubwere mwa njira ya ungwiro, pakuti mwa nsembe imodzi Iye wawapanga angwiro kwa nthawi zonse. Iwo amene ayeretsedwa.
How do I get sanctified? Confess your sins in the presence of the blood of Jesus, and the life that come from that blood comes back to the worshiper and sanctifies him from the desires of the things of the world.
Kodi ine ndimayeretsedwa chotani? Muvomereze machimo anu pamaso pa magazi a Yesu. Ndipo moyo otuluka kuchokera ku magazi amenewo umabwereranso kwa opembedzayo. Ndipo umamuyeretsa iye kuzikhumbo za zinthu za mdziko.
For by that all sufficient sacrifice He has sanctified us one spirit, we are all baptized into one body.
Pakuti mwa nsembe yokwanira mu zonseyo Iye anatiyeretsa ife mzimu umodzi. Ife tonse timabatizidwa kulowa mu thupi limodzi.
Now there is no condemnation to them which are in Christ Jesus, to them that walk not after the flesh but the Spirit.
Tsopano palibenso kutsutsika kwa iwo amene ali mwa Khristu Yesu, kwa iwo amene sayenda monga mwa thupi koma mzimu.
If you're trying to walk by the Spirit and still lusting for the flesh, the sacrifice hasn't been sufficiently applied to you. But the worshiper, once purged, has no more desire of sin.
Ngati inu mukuyesera kuti muzienda mwa mzimu, ndipo nkumasirira beza thupi, nsembeyo sinayikidwe mokwanira kwa inu. Koma opembedzayo akatsukidwa kamodzi, samakhalanso ndi chikhumbo cha tchimo.
That was Calvary. It isn't a place to sell flowers or a little place to do this or that. It was a place where God and man were reconciled.
Amen.
Zimenezo zinali Calvary. Iwo simalo okagulitsirako maluwa, kapena malo angono okachitirako izi kapena izo. Iwo anali malo amene Mulungu ndi munthu anayanjanitsidwako.
It was a place where peace and perfect safety was brought to mankind. Can you go with me tonight, my sinner friend, to Calvary?
Iwo anali malo amene mtendere ndi chitetezero changwiro zinabweretsedwa kwa mtundu wa munthu. Kodi inu mungathe kupita nane usiku uno mzanga ochimwa ku Calvary?
And by faith apply this blood to your own soul and let the Holy Ghost come and sanctify you by His great sacrifice.
Ndipo mwachikhulupiriro mukayike magazi awa kumoyo wanu omwe ndi kulola mzimu woyera ubwere ndi kudzagweletsani inu mwansembe yake yaikulu.
Amen. Before we pray, would you raise your hand to God and say, be merciful to me, God. I now confess all my sins upon this Good Friday night, and I appreciate the great suffering that Christ did for me.
Ife tisanapemphere kodi inu mungakweze dzanja lanu kwa Mulungu ndi kuti mundichitire ine chifundo Mulungu. Ine tsopano ndikuvomereza machimo anga onse usiku wa Good Friday uno. Ndipo ine ndikuyamikira kuzunzika kwa kukulu kumene Kristu anandichitira ine.
I now surrender my own will, my own motives and everything to follow you from this day henceforth. Will you raise your hand and say, remember me, Brother Branham, in prayer? That's the decision of my heart.
Ine tsopano ndikupereka chifuniro changa chomwe, zolinga zanga zomwe ndi chilichonse, kuti ndikutsatireni inu kuyambira lero mpakana. Kodi inu mungakweze dzanja lanu ndikuti mundikumbukire ine mʼbale Branham mupemphero. Ndicho chigamulo cha mtima wanga.
Is there any this great night, while we wait just a moment, over here on my right hand side, surely there's one along there. Are you ashamed of your sins?
Kodi alipo aliyense usiku opambana uno pamene ife tikudikirira mphindi chabe chapa kudzanja langa lamanja ndithu alipo mmodzi chakumeneko. Kodi inu mukuchita manyazi ndi machimo anu?
Are you ashamed of what you've done? The world tonight is looking for heroes. And it has heroes, physically speaking.
Kodi inu mukuchita manyazi ndi zimene inu mwachita? Dziko usiku uno likufunafuna ngwazi. Ndipo ilo lili nazo ngwazi kuyankhula mwathupi.
One day yonder in Switzerland, when Switzerland was at stake, the little Swiss party had gathered out into the fields to defend their economy.
Tsigulina mu Switzerland, pamene Switzerland, anali pa chiopsezo, gulu laling'ono la ku Swiss, linali litasonkhana mminda, kukatetezera chuma chawo.
The great oncoming army was too great for them. They were all trained, had big spears and shields. The Swiss could do nothing but give up. They were backed up against the mountain.
Ankhondo akulu amene amabwera anali atawakulira kwambiri iwo. Yonse anali ophunzitsidwa, anali ndi mikondo yaikulu ndi zishango. Achi Swiss sakanatha kuchita kanthu koma kugonjera. Iwo anali ndi phiri kumbuyo kwawo.
Then there was a hero stepped out. Somebody had to die. And if they lost the battle, they had nothing but old sickle blades and rocks, sticks to fight with. When the oncoming army looked like a brick wall.
Ndiye uko kunali ngwazi amene anadzipereka. Wina waka ankayenera kuti afe. Ndipo ngati iwo aluza nkhondoyo, iwo analibe kanthu koma mipeni yakale ya zikwakwa ndi miyala, ndodo, zoti amenyere nazo. Pamene ankhondo amene amabwerawo amaoneka ngati khoma la njerwa.
If they were taken, their lovely little wives would be ravished, their young girls would be ravished, their babies would be killed, their heads would be busted, their homes would be gone, everything would be lost.
Ngati iwo atati atengedwa, azikazi awo okondedwa achichepele akanagwiriridwa, atsikana awo ang'ono akanagwiriridwa, makanda awo akanaphedwa, mitu yawo ikanaphulitsidwa, nyumba zawo zikanapita, chilichonse chikanatayika.
Then there was a man whose name is too quickly forgotten, by the name of Arnold von Winkler. He stepped out and said, man of Switzerland, this day I give my life for Switzerland.
Ndiye uko kunali munthu amene dzina lake likuyiwalidwa mwansanga. Dzina lake ndi Arnold von Wicklid. Iye anadzipereka ndipo anati, amuna a Switzerland, lero ine ndikupereka moyo wanga chifukwa cha Switzerland.
He said, just over the mountain yonder is a little white home. I've got a wife and three children waiting for me. but they'll never see me again. For this day I give my life for Switzerland.
Yanati, basi kutsija kwa piri uko kuli nyumba yoyera ya ingono, ine ndiri ndinkazi ndi ana atatu, akundidikirira ine. Kuma iwo sadzandiona nso ine, pakuti lero ine ndikupereka moyo wanga chifukwa cha Switzerland.
They said, what will you do, Arnold von Winkler? He said, follow me and do the best you can with what you have to do with.
Iwo anati, kodi iwe uchita chiyani, Arnold von Winkler? Iye anati, munditsatire ine, ndipo muchite zopambana zimene inu mungate, ndi zimene muli nazo zoti muchitire nazo.
And he looked over the army until he found the thickest of the spears. Then he stuck up his hands in the air. He ran towards that big brick wall of spears and screaming, make way for liberty. Make way for liberty.
Ndipo iye anayang'ana pa ankhondowo mpaka iye anapeza pamene panali mikondo itawirira. Ndiye iye anakwezera manja ake mwamba. Iye anathamangira kumene kunali khoma la njerwa ya mikondo. Ndipo anafuula. Ndikupanga njira kwa ufulu. Ndikupanga njira kwa ufulu.
100 spears turned to catch his charge. He threw his arms out and grouped them into his own bosom, which pinned him down, and he died on the end of those spears.
Mikondo 100 inapotoloka kuti imubaye. Pamene iye amabwela, iye anatambasula mikono yake, ndipo anaibaira iyo nchifuwa chake chomwe, yomwe inamubaira iye pansi. Ndipo iye anafera pansonga za mikondo imeneyo.
Those Swiss followed him with clubs and sticks. That great display of heroism routed that army till the Swiss beat him out of the land, and they've never had a war from that day since.
Aji Swiss yao, anamutsatila iye ndi zibonga ndi ndodo, kuonetsira kupambana kuja kwa ungwazi kunasokoneza nkhondo ameneyo mpaka achi Swiss anawamenya iwo kuwathamangitsa mdzikolo ndipo iwo sanakhalenso ndi nkhondo kuyambira tsiku limenelo chiyambireni.
Stand up in Switzerland and name the name of Arnold von Winkler. You'll see tears run down their cheeks. Why? He saved their land. That was a great hero deed. It's seldom compared with and never exceeded in this earth.
Mukaimirira mu Switzerland ndipo mukachula dzina la Arnold von Winkler, inu mudzaona misozi ikuyendelera mmasaya mwao. Chifukwa chiyani iye anapulumutsa dziko lawo? Imeneyo inali ntchito yaikulu ya ungwazi. Izo sizimafaniziridwa kawiri kawiri ndipo sizinayambe zaposedwapo mdziko lino.
But oh, it was a little thing to what happened one day. When Adam's race stood, demons marching in from every side, prophets had failed, law had failed, sacrifice of bulls and lambs had failed, man's nature had failed, everything!
Koma, oh, icho chinali chinthu chaching'ono kwa chimene chinadzachitika tsiku lina. Pamene mtundu wa Adamu unaima, ziwanda, zikugubira mkati kuchokera kumbali iliyonse. Aneneli anali atalephera, lamulo linali litalephera, nsembe za ng'ombe ndi ana ankhosa zinali zitalephera. Chilengedwe cha munthu chinali chitalephera chilichonse.
And Adam's little race stood defeated, outnumbered by devils, superstitions, sickness, diseases.
Ndipo mtundu wa ung'ono wa Adamu unaima utagonjetsedwa, utaposedwa mchiwerengero ndi adierekezi, matsenga, matenda, nthenda.
There was one stepped out in heaven and said, this day I'll die for Adam's race. He came to the earth and was made flesh. He looked right down where the midst of the spears was the darkest.
Analipo mmodzi amene anatulukira kuchokera kumwamba. Ndipo anati, lero ine ndi ufera mtundu wa Adamu. Iye anabwera ku dziko la pansi ndipo anadzasanduka thupi. Yanayangʼana pansi pamene mkati mwa mikondo panali pa mdima.
The very darkest of all man's dreads was death, and he took death into his bosom and on Calvary. He paid the sacrifice and screamed, "Make a way for liberty!"
Pa mdima kwambiri pamene munthu amapaopa panali pa imfa. Ndipo iye anayitengera imfa mchifuwa chake, ndipo pa Kavari iye analipira nsembe. Ndipo anakuwa ndi kupanga njira kwa ufulu.
And he screams to his church, "Take this which I have left you, my blood and my spirit, and fight with all what you've got."
Ndipo iye akufuwula kwa mpingo wake, "Tengani ichi, chimene ine ndakusiyirani inu, magazi anga ndi mzimu wanga, ndipo mumenye ndi chilichonse chimene inu muli nacho."
We can conquer tonight through that, friend. You can drive the devil from you. Every old enemy that's in your life, it can be drove out by the blood and the Spirit of Christ, and you can stand perfect in His presence. Christ made the way.
Ife tikhoza kugonjetsa usiku uno kupyolera chimenecho mzanga. Inu mukhoza kumuthamangitsa mdierekezi kuti achoke kwa inu. Ndani wakale aliyense amene ali mu moyo wanu. Iye akhoza kuthamangitsidwa ndi magazi ndi mzimu wa Khristu. Ndipo inu mukhoza kuima wangwiro mukukhalapo kwake. Khristu anapanga njira.
Could you do as much as lift your arm to him and say, "Forgive me, God bless you, brother. Someone else, be merciful to me, God. I now confess my wrongs."
Kodi inu mungathe kuchita zochuluka monga kukwezera mkono wanu kwa iye ndi kuti mundikhululukire ine. Mulungu akudalitseni inu mbale. Wina wakenso, mundichitire ine chifundo Mulungu. Ine tsopano ndikuvomereza zolakwa zanga.
Is there some lukewarm church members who go to church every day and maybe try to be as pious as can be? But yet you know that temper and indifference and selfishness, habits, clinging you down to you don't have victory.
Kodi alipo mamembala ena ofunda mpingo, amene amapita kuchali chitsiku ndi tsiku, ndipo mwina mwake amayesera kukhala uzimu mmene angathere. Komabe inu mukudziwa kuti kupsa mtima ndi kusayanjanitsika ndi umbombo zizolowezi zimakukokerani inu pansi mpaka inu simumakhala ndi chigonjetso.
Would you want to be cleansed by the blood tonight from all of that?
Amen.
For the worshiper once purged has no more conscience.
Kodi inu mungafune kuti muyeretsedwe ndi magazi usiku uno kwa zonse zimenezo? Pakuti wopembedzayo akatsukidwa kamodzi samakhalanso ndi chikumbumtima.
Would you like to lift your hands, you church member? God bless you, lady. Lift your hands and say, "Brother Branham, remember me in prayer." God bless you, lady. That's right. That's a real thing to do. God bless you back there, sir.
Kodi inu mungafune kuti mukweze dzanja lanu, inu membala wa mpingo. Mulungu akudalitseni inu dona. Kwezani manja anu ndi kuti mbale Branham, mundikumbukire ine mupemphero. Mulungu akudalitseni dona, uko mkulondola. Izo ndi zeni. Ndicho chinthu chenicheni choti muchite. Mulungu akudalitseni inu kumbuyo uko bwana.
Someone else lift your hand and say, "Be merciful to me, God. I know I profess Christianity, but I don't live it. I know I don't. And in my heart, I'm really not right with you."
Winanso, kwezani dzanja lanu ndi kuti, mundichitire ine chifundo Mulungu. Ine ndikudziwa, ine ndimadzinenera chiKristu. Koma ine, sindimachikhala moyo icho. Ine ndikudziwa, ine sindimatero. Ndipo mumtima mwanga, ine ndithu sindilibwino ndi inu.
I want to be one of God's elected. I feel in my heart that I am, but I've never laid aside the weights that this easily beset me. And I want to lay them aside tonight, and by God's grace I'll do it. Pray for me. Would you raise your hand? God bless you, lady.
Ine ndikufuna kuti ndikhale mmodzi wa osankhidwa a Mulungu. Ine ndikumvelera mu mtima mwanga kuti ine ndiri. Koma ine sindinayambe ndayikapo kumbali zinthu zimene sizimachedwa kundifoketsa ine. Ndipo ine ndikufuna ndizike izo kumbali usiku uno. Ndipo mwachisomo cha Mulungu ine ndichita zimenezo. Mundipempherere ine. Kodi inu mungakweze dzanja lanu. Mulungu akudalitseni inu dona.
Someone else just who we're waiting. While we're waiting quietly, everyone now with your heads bowed in prayer, softly hum this now.
Winanso, pangono jabe ife tikudikilira. Pamene ife tikudikilira mwanga chete chete, aliense tsopano ndi mitu yanu yowera mitsidwa mupemphero. Mofewa, muzingu nguza itsopano.
Asupe totazandi mwazi rotokela mitsempa ya Emanuele tipo nerochi mwa akakwela kati mwake ata
Don't you think it over just now? Don't try to wash it off. Christ is on your hand. Pilate tried it this morning along about 6 o'clock. But his hands are still bloody, guilty bloody. You know what happened to him?
Kodi inu, simuganizira bwino bwino izo tsopano. Musayesere kuti muzisambe izo. Kristu ali mdzanja lanu. Pilato anayesera izo mauno cha pafupi 6 koloko, koma manja ake akadali amagazi panobe. Magazi ochimwa, inu mukudziwa chimene china muchitikira iye.
He went up in Switzerland many years later, lost his mind, plunged himself to death in a pool of water.
Iye anapita ku Switzerland zaka zambiri kenako, anachita misala.
This morning in Switzerland, hundreds of people come to watch the scene. Blue water boils up the bottom of that big hole of water. They do it every year. It's an old legend, they say, that God refused water to cleanse his hands.
Mauno ku Switzerland, mazana anthu amabwera kuti adzaone malo. Madzi a blue amabwata kuchokera pansi pa chidzenje cha chikulu icho cha madzi. Iwo amachita izo chaka ndi chaka. Ndi nkhani yotchuka ya kale. Iwo amati Mulungu anakaniza madzi kuti ayeretse manja ake.
Brother, no matter how many times you're baptized, whatever you try to do, nothing will cleanse your hands but the blood of Christ. God refused it.
Mbale zilibe kanthu kaya mwabatizidwa kangati chilichonse chimene inu mukuyesera kuti muchite. Palibe chimene chiti chidzayeretse manja anu, koma magazi a Kristu. Mulungu anazikana izo.
In the blue water at your 2,000 years nearly still boil up. God refuses it. Your self-righteousness cannot cleanse your sins. Nothing but the blood of Jesus. Think of it now, we're going to pray just a moment.
Ndipo madzi a blue zitatha zaka 2,000 pafupifupi amabwatabe. Mulungu amazikana izo. Chilungamo chanu sichingathe kuyeretsa machimo anu. Sichina koma magazi a Yesu. Taganizani za zimenezo tsopano. Ife tipemphera mphindi chabe.
I wonder if I could ask something tonight. When he stood there at Pilate's judgment hall this morning and said, if my kingdom was of this world, I could speak to my Father and straightway he'd send me 12 legions of angels when one of them could destroy the world.
Ine ndikudabwa, ngati ine ndingafunse china chake usiku uno. Pamene iye anaima pamenepo mu holo ya chiweruzo cha Pilato mmawa uja. Ndipo anati, ngati ufumu wanga ukadakhala wa dziko lino, ine ndikanayankhula kwa Atate anga, Ndipopo mwepo iye akanatitumizira ine magulu 12 a angelo. Pamene mmodzi wa iwo akanakhoza kuononga dziko.
I speak to him and 12 legions of angels would be right at my disposal. He could have done it. But he stood there meek and humble to take your death and take your sins.
Ine ndikanayankhula ndi iye ndipo magulu 12 a angelo akanakhala pamenepo kuti ine ndiwatume. Iye akanatha kuchita zimenezo. Koma iye anayima pamenepo ofatsa ndi odzichepetsa kuti atenge imfa yanu ndi kutenga machimo anu.
Will you be grateful enough for that sacrifice tonight, you who are needy of it and needy of God's blessings? Would you stand to your feet for this prayer?
Kodi inu mungakhale oyamikira mokwanira chifukwa cha nsembe imeneyo usiku uno? Inu amene mukusowa zimenezo ndiwo osowa madalitso a Mulungu. Kodi inu mungaime pa mapazi anu kwa pemphero ili?
Just stand up to your feet, you who want to be remembered in this prayer, saying, God, be merciful to me. I'm guilty. I've done things wrong. And I now want to accept my pardoning through Christ Jesus.
Ingo imani pa mapazi anu, inu amene mukufuna kuti mukumbukiridwe mupemphero ili. Mukuti, Mulungu, mundichitire ine chifundo. Ndine olakwa. Ine ndachita zinthu molakwitsa. Ndipo tsopano ine ndikufuna kuti ndivomereze chikhululukiro changa kudzera mwa Khristu Yesu.
Will you come to your feet just at this time? God bless you, young lady. That's a courage. Just remain standing there.
Kodi inu mungabwere pa mapazi panu tsopano pa nthawi ino? Mulungu akudalitseni inu dona wang'ono. Ndiko kulimba mtima. Ingokhalani chiyimire pamenepo.
Do you mean to tell me you raised your hand and then not sincere enough to stand to your feet? What good has the gospel ever done to you? Oh, such playing with church, playing with God.
Kodi inu mukutanthauza kunduza ine kuti inu munakweza dzanja lanu ndipo mutatero simukukhala ona mtima mokwanira kuti muime pa mapazi anu? Kodi ndi chabwino chanji chimene uthenga wakuchitirani inu? Oh, kusewera ndi mpingo kotero. Kusewera ndi Mulungu.
The hour is soon at hand. One of these days an atomic bomb will strike around here somewhere, one of these big powder plants. There will not be one split second to think it over. It will be too late then, and maybe before next Easter, or even this Easter.
Ora, posa chedwa palifika, limodzi la masiku awa, bombala atomiki lidzagunda chakuno kina kwake. Mu zimakina za zikulu za ufa izi sipadzakhala chiduswa chimodzi cha mphindi kuti uziganizire izo. Zidzakhala mochedwa kwambiri nthawi imeneyo. Ndipo mwina mwake isanafike Easter inayo kapena ngakhale Easter ino.
Won't you stand now? Say, God, be merciful to me, a sinner. I now accept Christ by the offering himself as the propitiation for my sins, and by his grace and his grace alone, I died in the presence of God.
Kodi inu simuima tsopano ndi kuti, Mulungu mundichitire chifundo ine ochimwa. Ine tsopano ndikumuvomereza Kristu podzipereka yekha ngati chitetezero cha machimo anga. Ndipo mwa chisomo chake, ndipo chisomo chake chokha. Ine ndikukhala mukukhalapo kwa Mulungu.
Will you confess your wrong? He that will hide his sin shall not prosper. He that confesses sin has mercy. Up to you. He's watching.
Kodi inu mungavomereze zolakwa zanu? Iye amene adzabisa machimo ake sadzachita bwino. Iye amene avomereza tchimo lake adzapeza chifundo. Izo zili ndi inu. Iye akuona.
Now, blessed Lord, in the appropriated number tonight stands three penitent souls. One man and two women. As I am thinking, Lord, of Calvary, when one on one side said, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.
Tsopano ambuye athu odala, muchiwerengero choyikika usiku uno, paima mioyo itatu yodzimvera chisoni, mwamuna mmodzi ndi akazi awiri. pamene ine ndi kulingalira Ambuye za Kavali, pamene mmodzi kumbali imodzi anati, Ambuye, mundikumbukire ine pamene inu mukubwera mu ufumu wanu.
The other one said, if thou be, let us see a miracle, take us off the cross and save yourself. And the other said, God be merciful to me.
Winayo anati, ngati inu muli ameneyo, mutilole ife, tione chozizwitsa, mutitsitse ife pa mtanda, ndipo mudzipulumutse nokha. Ndipo winayo anati, Mulungu, mundichitire ine chifundo.
And your head swung to its right side and said, today shalt thou be with me in paradise. But you were quite to the other one, because there was no repentance.
Ndipo mutu wanu unapotolokera kumbali yake yakumanja ndikuti, lero iwe ukakhala ndi ine mu paradizo. Koma inu munakhala chete kwa winayo, chifukwa apo panalibe kulapa.
Father God, I pray that these, maybe I trust that they are the only three in the building that feels that they do need to confess their wrongs, but that they have come the all-sufficient way of the way of the cross. Forgive them, Lord, and bless them.
Ndipo Atate Mulungu, ine ndikupemphera kuti awa mwina mwake, ine ndikudalira kuti ndi Atate okhawo mchipindachi, amene akumvera kuti akusowekera kuvomereza zochimwa zawo. Koma kuti iwo adzera mnjira yokwanira mu zonse, njira ya mtanda. Mwakhulukire iwo Ambuye, ndipo mwadalitse iwo.
They are standing here tonight as you stood for them in Pilate's judgment hall, as you stood for them between the heavens and earth, when the sun went down and the moon would not give its light and the veil of the temple was rent from top to bottom.
Iwo ayima pano usiku uno, monga inu munawayimira iwo mu holo ya chiweruzo cha Pilato, pamene inu munawayimira iwo pakati pa miyamba ndi dziko lapansi, pamene dzuwa linakalowa, ndipo mwezi unalephera kupereka kuwala kwake, ndipo chinsalu cha mkachisi chinang'ambika pamwamba mpaka pansi.
I pray God that you'll bless them and give them of thy mercies and cleanse them with thy blood and baptize them by your sanctifying power into the body of your own Son, Christ Jesus. Then they are preserved for our time and eternity.
Ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mwadalitse iwo, ndipo mwapatse iwo zifundo zanu, ndipo mwayeretse iwo ndi magazi anu, ndipo mwabatize iwo ndi mphamvu yanu yoyeretsa, akalowe muthupi la mwana wanu yemwe, Khristu Yesu, pamenepo iwo akasungidwa kwa nthawi ndi kwa muyaya.
Amen. Bless the others who feel that they are all right, that they have already met this and did so. I pray this blessing to them in Christ's name. Amen.
Mwadalitse na amene akumvera kuti alibwino, kuti iwo anachita kale izi. Ndipo anatero, ine ndikupempherera ndalitso uwu kwa iwo. Mudzina la Kristu. Amen.
God bless you, and you who are standing close to those who raised up, reach over and shake their hands. Somebody, and say, the Lord bless you. That's right. As the hand of fellowship.
Mulungu akudalitseni inu. Ndipo inu amene mwayima pafupi ndi iwo, amene anayimirira, afikireni ndipo muwagwire chanza, wina wake ndikuti, Ambuye akudalitseni inu. Ndiko kulondola, ngati dzanja la chiyanjano.
We are now just a little late in our services. How many love the Lord Jesus? Raise your hand.
Amen. Amen.
I wonder, in silence now, or just quite as we could, in commemoration of Him who is omnipresent, that's here tonight, if we could softly sing.
Ife tsopano, tangochedwerapo pang'ono mu misonkhano yathu. Ndiangati amawakonda Ambuye Yesu, kweza ni dzanja lanu. Ine ndikudabwa, mwaka chete tsopano. Kapena, mwachete basi, monga ifetinga tere, pokumbukira iye yemwe aliopezeka ponse ponse, aminali pano usiku uno, ngati ifetinga te kuimba mofewa.
It was down at the cross where my Savior died, down there for cleansing from sin, I cried.
Amen.
There to my heart when you met the requirement, laid your hands upon him.
Panali pantanda paja bomwe mpulumutsa anafera. Pansi apo ponditsuka kuchimo ndinalira. Bomwe mtima wanga pamene inu munachita chofunikiracho. Munaika manja anu paicho.
There to my heart was the blood applied. Oh, glory to his name. Let us sing softly now as we bow our heads to him.
Pamenepo kuntima wanga magazi anapakidwa. Oh, ulemelero kwa dzina lake. Tie ntimbe mofewa tsopano. Pamene ife tikweramitsa mitu yathu kwa iye.
Down, 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 where my Savior is, down, 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 Lemelero kwa dzina lake lofunika. Omwe mtima wanga magazi anapakidwa. Lemelero kwa dzina lake.
Now quietly with your heads bound, you who are saved, say, oh, raise up your hand now.
Tsopano mwaka chete chete, ndi mitu yanu yowera mitsidwa. Inu amene mwapulu mutsidwa kuti, oh, mukweze dzanjalano tsopano.
Oh, precious fountain that saves from sin. I am so blessed.
Tsopano, ndi manja anu pansi, mitu yanu yowera mitsidwa.
I just thought someone called a few moments ago and said someone want to be remembered tonight in prayer for their body. They couldn't get back to the meeting for Sunday night for the great healing service. Would you stand to your feet, you who want to be remembered in that prayer just now?
Ine, ndinango ganiza, wina waga naimba mpindi pangono zapitazo. Ndipa anati, wina wake amafuna kuti akumbukiridwe usiku uno mupemphero kwa thupirawo. Iwo alephera kuti abwerere ku msonkhano wa Mulungu usiku, kwa msonkhano wa machilitso wa ukulu. Kodi inu mungaime kumapazi anu, inu amene mukufuna kuti mukumbukiridwe mupemphero limenero tsopano.
Umtima wanga magazi anapakidwa. Lemelero kwa dzina lake. Lemelero kwa.
Now with your heads bound.
Tsopano ndi mitu yanu yowera mitsidwa.
He was wounded for your transgressions. Bruised for your iniquity, the chastisement of your peace was upon him, and with his stripes you were healed.
Iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zanu, anatunduzidwa chifukwa cha kusayeruzika kwanu. Chikwapu cha mtendere wanu chinali pa iye, ndipo ndi mikungwirima yake inu munachiritsidwa.
Now, blessed Father, as we humbly approach the cross just now, where grace and mercy found me, there the bright and morning star sheds its gleams around me.
Sopano, Atate Odala, pamene ife modzichepetsa tikuyandikira mtanda pakali pano, kumene chisomo ndi chifundo zinandipeza ine, kumeneko nyenyezi yowala ndi ya nthanda zimapereka kuwala kwawo pa ine.
These sick are standing in your presence. They are believing just now that by faith they look at that stripe back yonder. And by His stripes we were healed.
Odwala awa aimilira mukukhalapo kwanu. Iwo akukhulupirira pakali pano kuti mwachikhulupiriro iwo akuyang'ana pa nsana wokwapulidwa uja uko, ndipo ndi mikungwirima yake ife tinachiritsidwa.
Most Holy Father, we come confessing our faith, believing that you heal our sick bodies through the great vicarious suffering of the Lord Jesus.
Atate oyera kwambiri, ife tikubwera tikuvomereza chikhulupiriro chathu, kukhulupirira kuti inu muchilitsa matupi athu odwala kudzera mukuvutika kokhudza kwa Ambuye Yesu.
And we offer for this people who is standing a prayer of faith that you promised would save the sick.
Amen.
And we together as a unit of your believers tonight.
Ndipo ife tikuwapereka anthu awa amene ayimirira pemphero la chikhulupiriro limene inu munalonjeza kuti lidzamupulumutsa odwala. Ndipo ife palimodzi ngati mtolo wa okhulupiriranu usiku uno.
You said wherever two or three are gathered, I'll be in their midst. And we ask mercy for them, that thy grace may now touch their innermost soul. That something will anchor way down deep.
Inu munati, paliponse pamene awiri kapena atatu adzasonkhana, ine ndidzakhala pakati pawo. Ndipo ife tikuwapemphera iwo chifundo kuti chisomo chanu tsopano chikakhudze solo ya mkatikati mwawo, kuti china chake chikazikike mwakuya kwambiri.
That they'll know that Christ is here and has spoke to them, saying, child of mine, I took your sickness yonder at Calvary.
Kuti iwo akathe kudziwa kuti Khristu ali pano, ndipo wayankhula ndi iwo kuti, mwana wa ine, ine ndatengera kudwala kwako kutali ku Calvary.
Now just cast all your cares on me, for I care for you, and may they be healed ever with hope. For we ask it in Jesus' name. Amen.
Tsopano basi, ingoika nkhawa zako pa ine, pakuti ine ndima kusamalira iwe. Ndipo mulole iwo akachiritsidwe. Chiduswa chilichonse chikakhale champhumphu, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen.
And as they sat down now, someone close to them, lay your hands upon them, somebody that was praying for them. The Bible said they shall lay their hands on the sick, they shall recover.
Amen.
The Lord bless.
Ndipo pamene iwo akukhala pansi tsopano, wina wake wa pafupi ndi iwo, muike manja anu pa iwo, wina wake amene amawapempherera iwo. Bible linati, iwo adzayika manja awo pa odwala, iwo adzachira. Ambuye akudalitseni.
If I'm not mistaken, am I not looking at the man that was healed here a couple of days ago or a couple of Sundays ago that was deaf or something in the ears? I see you enjoying the meeting tonight. You hear me all right now. That's good, wonderful.
Ngati ine sindikulakwitsa, kodi ine sindikuyang'ana pa munthu yemwe anachiritsidwa kuno masiku pang'ono apitawo, kapena malamulungu angapo apitawo, yemwe anali ogontha, kapena china chake m'makutu. Ine ndikuona kuti inu mukusangalala ndi msonkhano usiku uno. Inu mukundimva ine bwinobwino tsopano, izo nzabwino, zodabwitsa.
Just stand up to your feet just a moment. How many remembers him being here?
Amen.
He passed through the prayer line, brought him back up to the platform, and the Lord healed him and made him well.
Ingo imirirani kumapazi anu mphindi chabe, ndiangati akumukumbukira iye kuti anali kuno. Ndipo iye anadutsa pa mzere wa pemphero, anamubweretsanso iye mpaka pa nsanja. Ndipo Ambuye anamuchiza iye, ndipo anamupanga iye kukhala bwino.
Amen.
Blessed be the Lord. Thank you, brother, for your testimony. It could be through the dozens. But isn't he wonderful?
Adalitsike Ambuye. Zikomo inu mbale chifukwa cha umboni wanu. Iwo ukoza kukhala kudusa ma dozen. Koma kodi iye si odabwitsa?
Now, we want to see you tomorrow night early, and then Sunday morning early, Sunday afternoon, and if you can, get back for the healing service Sunday night. Until we meet, may we stand and sing our dismissing song, Take the Name of Jesus with you.
Sopano ife tikufuna kuti tidzakuoneni inu mawa usiku molawirira. Ndipo kenako lamulungu mawa molawirira. Lamulungu madzulo. Ndipo ngati inu mungabwerere chifukwa cha msonkhano wa machiritso lamulungu usiku. Mpaka ife tidzakomane, mulole ife tiime, ndipo tiimbe nyimbo yathu yobalalitsira. Tenga dzina la Yesu ndiwe.
Tenga dzina la Yesu ndiwe.
Mupotolokere kumanja ndi kugwirana chanza tsopano ndi aliyense.
Nditengere ino kulikonse upita. Dzina lofunika.
Mupotolokere kumanja ndipo mugwirane chanza.
Okukoma kwake chiyembekezo cha padziko ndi chimwemwe chakumwamba. Dzina lofunika, dzina lofunika. Okukoma kwake, kukoma kwake. Chiyembekezo cha padziko ndi chimwemwe chakumwamba.
Now look this way.
Tsopano tayang'anani mbali iyi.
Pa dzina la Yesu werama. Kugwa modzilambaditsa pa mapazi ake. Kumuya mafumu kumwambatidza mukupeka iye korona. Amen. Ulendo watuludza ta. Dzina lofunika okukoma kwake, okukoma kwake. Chiyembekezo cha padziko ndi chimwemwe chakumwamba. Dzina lofunika okukoma kwake, okukoma kwake. Chiyembekezo cha padziko ndi chimwemwe chakumwamba.
I remember the Neville Choir Quartet broadcast in the morning, WLRP at 9 o'clock, and Brother Stricker's come at 9:45 Sunday morning. We're just making a tape for him this afternoon on the resurrection.
Tsopano mukumbukire kwayala ya a Neville, kuulutsa kwa oimba anayi, mawa, WLRP, 9 koloko. Ndipo mbale Stricker, adzabwera pa 9:45 la mulungu mawa. Timango panga tepi ya iye madzulo ano ya chiukitsiro.
And now until we meet again, the Lord's blessings be with you as we bow our heads. And I'm going to ask my good friend and brother, Brother Palmer from Macon, Georgia, if he will dismiss this audience in a word of prayer while we pray.
Ndipo tsopano mpaka ife tidzakomanenso madalitso a Ambuye akhale ndi inu pamene ife tikweramitsa mitu yathu ndipo ine ndimupempha mzanga wabwino ndi mbale mbale Pama wochokera ku Macon, Georgia ngati iye angabalalitse msonkhano uno mu mawu a pemphero pamene ife tikupemphera mbale Pama.